The sermon Remembering the Lord was delivered on the 9th of December 1962 at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Umyalezo othi ukukhumbula inkosi washunyayelwa ngomhla wethoba kuDisemba ngowe-1962 kumnquba kaBranham eJeffersonville, Indiana, eMelika.
Thank you very much.
Enkosi mzalwane Neville.
So glad to be here, Brother Neville, and the opportunity to sit in these heavenly places again in Christ Jesus.
Amen.
Ndivuya kakhulu ngokuba lapha mzalwane Neville nokuba nethuba lokuhlala kwezi ndawo zasemazulwini kwakhona kuKristu Yesu.
And numbers never did bother me. It always excites me.
Kwaye amanani asiyonto yakhe yandihlupa leyo. Kuhlala kundivuyisa njalo oko.
You know, I'm more home when I'm with a smaller number, because that's what I think the church is.
Amen.
Uyazi ndonwaba ngakumbi xa ndikunye nenani elincinane kakade yiloo nto endicinga ukuba liyo ibandla.
Yeah, I have a scripture for that says, fear not, little flock. It's your Father's goodwill to give you the kingdom.
Ewe, ndinaso isibhalo soko esithi musanukoyika mhlawumbi incinane kukuthanda ukayihlo ukuninika ubukumkani.
And I would, that's the little flock I want to be numbered with at that day, the one that he said not to fear.
And we're
very happy for the privilege of coming down tonight. And I didn't come with the intention of speaking.
Bendingazanga ndina njongo ya kuthetha ke.
Just a few moments ago, there was someone who had come to the door.
Kwimizuzu nje embalwa edluleyo kubekho umuntu othe wafika emnyango.
And while I was in study, getting some context ready for some texts that I want to use now right away in the oncoming meetings of Phoenix and Tucson and through there.
Ngethuba bendisekufundeni okuthile ndilungisa umongo othile. Ulungiselela umxholo endifuna ukusebenzisa kanye ngoku kwezi nkonzo zizayo zasePhoenix naseTucson nakuyo yonke loo ndawo.
And I was just getting really fed up in the spirit, you know, the good things of God about an ultimate and a subject on ultimate.
Bendilungisa ke ndizondla kakhulu kumoya uyazi ngezinto ezilungileyo zikaThixo malunga noqobo ngengongoma yoqobo.
And my wife come and she told me that there was someone that come to see me.
Yaze inkosikazi yam yandixelela ukuba kukho umuntu othile oze kundibona.
And I didn't get it just right, and then afterwards I said, are you going to be down at the church tonight?
Andabi nakuyifumanisa ke kwaze emva koko wathi ingaba uya kubakho enkonzweni phaya ngokuhlwanje.
And I said, I think so.
Ndaze ndathi ndicinga njalo.
And I went on trying to keep in the spirit of what I was doing.
Ndaqhubela phambili ndizama ukungena kumoya waloo nto bendiyenza.
And she came back and said it was a sick man was coming to be prayed for.
Yaze yaphinda yabuya yathi ibiyindoda egulayo ebize kuthandazelwa.
I said, well then I'll go down to church anyhow. See, it was pray for the sick.
Ndathi kulungile ngoko ndizawuhla ndiye enkonzweni nakanjani na yabona ndibathandazela abagulayo.
Always that, you know, those things are, we should get to them as quick as possible. When people are sick and needy.
Ndihlala njalo loo nto uyazi ezo zinto zinjalo simele ukufika kuzo ngokukhawuleza kangangoko sinokuba nako xa abantu begula beswele.
Ever who's been sick knows how to appreciate what it means to be healed by God's great healing power.
Nabani na wakhe wagula uyazi ukuvuyela into ekuthetha yona ukuphiliswa ngamandla empiliso amakhulu kaThixo.
And such a wonderful thing it is. What a privilege.
Into emangalisa kakhulu ke leyo lelinjani ichamo.
Now, next coming Sunday, if the Lord is willing, Brother Neville and none of them has anything special.
Ngoku kwicawe elandelayo ezayo ukuba inkosi ithandile umzalwane Neville namnye kubo engenanto ithile ingxamisekileyo.
I thought next Sunday morning I bring my Christmas message to the people.
Ndicinge ukuba kwicawa elandelayo kusasa ndiya kuzisa umyalezo wam weChristmas ebantwini.
Because letting letting them, some of them come from far away, you know, and like Georgia and different places.
Ngokubanika abanye babo bavela kude kakhulu yazi njengase Georgia nakwindawo ezahlukeneyo.
Now let them get back in time to do their Christmas shopping and things.
Londo iyakubanika ithuba lokuphindela kwangexesha ekuthengeni kwabo kweChristmas nezinto ezinjalo.
And Billy just came out and told me, said, my sister Dolores next Sunday evening just before service has some kind of a little gifts for the kids.
Waze uPhili waphuma andixelela wathi udadewethu Dolores ngorhatya lwecawezayo kanye phambi kwenkonzo unohlotyana uhlotyana oluthile lwezipho zabantwana.
A little program here, they're going to, you know, a little Christmas play that they want to put on before the services start.
Inkubo incinane apha baya kuyo uyazi umdlalwana weChristmas abafuna ukuqhuba phambi kokuba iinkonzo ziqale.
And I said, well, that'll be in the Sunday evening, won't it?
Ndaze ndathi kulungile loo nto iya kuba ngokuhlwa ngecawe akunjalo.
I said, yes.
What, ewe?
I said, that won't interfere a bit, then.
Ndathi loo nto ayisayi kuphazamisa nakancinane ngoko.
See, next Tuesday is Christmas Eve. Then if our next Tuesday week is Christmas.
Ngoku uyabona uLwesibini olulandelayo lusuku olandulela iChristmas. Ngoko kuba okanye uLwesibini olulandelayo kwiveke zayo iChristmas.
So that would press the people, you see, and then have to go back home on Christmas Eve and on Monday.
Loo nto ingabaxakanisa abantu uyabona kuze kufuneke bagoduke ngosuku olandulela iChristmas nangomvulo.
So I thought that two weeks is right.
Ngoko ndacinga ukuba ndiyakuba ewe ziveke ezimbini kunjalo.
So I thought maybe I'd come tonight and let the people know if the Lord is willing and Brother Neville has nothing special.
Ngoko ndacinga ukuba ndingeza ngokuhlanje ukwenzela ukuba abantu bazi ukuba inkosi Thandile nomzana uNeville engenanto engxamisekileyo.
At I usually like to give my Christmas message to the church and my Easter message and whatever the Lord puts up on my heart to give.
Kuba esikhelweni ndithanda ukulinika umyalezo wam weChristmas ibandla nomyalezo wam wePasika nayo nantoni na inkosi eyibeke entliziyweni yam ukuba ndiyikhuphe.
And next Sunday, the Lord willing, next Sunday morning, I give.
Ke kwicawezayo inkosi ithandile kusasa ngecawezayo ndiyakunika.
The reason I take it of a morning instead of an evening, for the people that come from far away, they have the afternoon to travel so they can get home, you see.
Yayisizathu sokuba ndiwuthabathe ngentsasa endaweni yangokuhlwa apho kukho abantu abavela kude kakhulu beninjikalanga abanokuhamba ngayo ukuze bayokufika ekhaya uyabona.
I would rather have it at night. I think the evening is much better.
Bendinokuthanda ukuba ndiwuqhube ebusuku ndicinga ukuba urhatya lona lungcono kakhulu.
I like the evening service when the sun goes down something other.
Ndiyayithanda inkonzo yangokuhlwa xa litshona ilanga into ethile eyenye.
Was God in the Garden of Eden to Adam would come up in the cool of the evening and talk to Adam.
Yayinguthixo myezono se-Edeni ku-Adam owayesiza ekupholeni kwangokuhlwa athethe no-Adam uyabona.
And I like the evening service.
Yaye ndiyayithanda inkonzo yangokuhlwa.
But in a way the circumstances are here that it would be better that I had it of a morning and so the people can get away.
Kodwa nendlela eziyo imeko apha kuba kuya kuba ngcono ukuba ndiwukhuphe kusasa ukuze abantu babe nokuhamba.
And I'm grateful that the tabernacle is being extended out here into the next place out past this year, having some more room added to it.
Yaye ndiyavuya ukuba lo mnquba ube uyandiswa uphumele apha ukungena kwindawo elandelayo ngaphaya udlule apha kusongezwa igumbi elilelinye kuwo.
After all the stewing and fussing, finally, we got it in.
Emva kwako konke ukuxoxa nokuxambula ekugqibeleni sifumene nangoko.
You know, old Brother Bosworth used to have a sense of humor, said, the baby that cries the loudest gets the most attention.
Uyazi umzana uBosworth omdala wayedla ngokuhlekisa athi, olona sana lukhala ngokungcola kakhulu lufumana okona kuhoywa kukuko.
That's kind of a whole lot. You know, and so I think it pays his cry a little bit, don't you think so?
Kulolo hlobo kakhulu ke uyazi kwaye ndicinga ukuba kuyasihlawula ukukhala kwethu kancinane kanye ethubeni andicingi njalo.
So I want to comment Brother Anthony and his associates here for that lovely music.
Ngoko kananjalo ndifuna ukuncoma umzalwana uAnthony nabasebenzisana kunye naye apha ngalaa mculo uthandekayo.
I just walked in and heard that.
Ndithendi ngena nje ndawuva.
And you know them instruments as trumpets?
Kwaye uyazi eza zixhobo ngamaxilongo.
I've wanted one of my children, at least one of them, to play a trumpet. And them blowing instruments.
Bendihleli ndifuna omnye kubantwana bam abe mnye nje kubo ukuba adlale ixilongo nezi zixhobo zomculo zivuthelwayo.
Becky started on the piano, but she's that little teenage something, you know, that she wants to give it up now.
Ubeki uqalise ngepiano kodwa ukulaa nto yokufika kubudala obuphakathi kancinane uyazi kwaye ufuna ukuyeka ngoku.
And she started, teacher said they'd have to start on popper music.
Waqalisa utishala uthe bamele ukuqalisa ngomculo odumileyo.
Now, I don't mean, you know what I mean, overtures and so forth of classic music in order to get the religious music to it.
Hayi ngoku andithethi niyazi. Uba nithetha ukuthini na imiculo yaphambi komdlalo njalo njalo nomculo wodidi oluphambili ukuze bafake umculo wezenkolo kuwo.
When she gets up to her high grades in that, then she thinks, well, I'll just quit.
Akufika kumabanga akhe aphezulu kuloo nto ngoku ucinga ke ndiza kusuke ndiyeke.
And kids are a problem.
Ndaze nda abantwana bayingxaki.
And anyhow, it has to be a calling of God to begin with.
Amen.
Kwaye nakanjani na kumele ukuba ibe lubizo lukaThixo indawo yokuqala.
I believe her sister Sarah back there would go to beat her anyhow. I never had a lesson.
Ndiyakholwa ukuba udade wabo uSarah lowa uphaya emva uza kudlula kuye nakanjani na abe akazange afune esifundo.
So then the calling of God is better when it's gifted like that.
Ngoko ke ngoko ubizo lukaThixo lolona lungcono xa enesiphiwo esilolo hlobo.
But I like a trumpet.
Kodwa ndiyalithanda ixilongo.
I remember when they dedicated this tabernacle out at the corner, the trumpets rang for a half a day out here.
Ndikumbula xa bayonikezela lo mnquba phaya phandle kujikeleni amaxilongo akhala isiqingatha sonke semini phaya phandle.
Down at the cross where my Savior died, down there for pardon from sin I cried. There to my heart was the blood applied when I was dropping in my context into the cornerstone.
Ezantsi emnqamlezweni apho wafa khona umsindisi wam apho ezantsi ndakhalela ukuxolwa kwisono apho igazi lafakwa entliziyweni yam xa ndandifaka oko kungumxholo wam ngaphakathi kwilitye lembombo.
I remember one night at Trinity Methodist Church an old Dr. Marston.
Kwaye ndikhumbula ngobunye busuku icawa ya Methodist angamaTrinity xa ugqirha uMorrison wakudala.
Many of you people that lived back in my days remember Dr. Marston, an old sainted man.
Abaninzi kuni bantu balapha babephila phaa kudala ngemihla yam bayamkhumbula ugqirha uMorrison indoda endala engcwele.
Asbury lost one of the greatest men since Asbury when they lost Dr. Marston at his age, a godly old man.
I-Asbury yalahlekwa yenye yawona madoda abalulekileyo oko yabakhoyo i-Asbury xa yalahlekelwa ngugqirha uMorrison ngokobudala bakhe indoda endala yakwaThixo.
And I always loved to hear him preach.
Kwaye ndandihlala ndikuthanda ukumphulaphula eshumayela.
And I went over to hear him over to Trinity Methodist Church there.
Ndandiye ndiwele ukuya kumphulaphula ngapha kwinkonzo ye Trinity Methodist apho.
And that night two boys stepped out in a little balcony and just as my wife and I were walking up.
Ngobo busuku ke amakhwenkwe amabini aphuma kungqameko omncinane nje ngokuba kanye inkosikazi nam sasinyuka.
And they were holding their trumpets in the air like that and those instruments there. And they played that down at the cross where my Savior died.
Aye ewaphethele phezulu amaxilongo awo ngolo hlobo ezo zixhobo zomculo zilapho baze badlala yona leyo ezantsi emnqamlezweni apho wafa khona umsindisi wam.
That big cross up on top revolving around.
Kukho laa mnqamlezo mkhulu phaya phezulu ujikeleza.
I just stood on the street and lifted up my hands. Just began to praise God right out. I couldn't help it.
Ndema nje apho esitratweni ndaphulaphula izandla zam ndiziphakamisele emoyeni ndaqalisa ukudumisa uThixo kanye apho ndandingena kuyinceda loo nto.
There's some kind of an emotion within a born again Christian.
Amen.
When it pulsates or something has to happen, that's all there is to it.
Kukho uhlobo oluthile lwemihlali kumKristu ozelwe ngokutsha xa kuthe kwangongoza kukho into emele ukwenzeka nantso kuphela into ekuyiyo.
There's nothing like an old time Christian.
Hallelujah.
Oh mna ukho nto ifana namava akudala omKristu.
Wouldn't take nothing for it. They, in my experience, wouldn't swap it for no riches of the world, or the whole world, and all the solar system, and all, or what Jesus has taught me of himself.
Akukho nto nokuyithatha endaweni yayo amava am andinakwatshintshisa nangobutyebi behlabathi, ihlabathi liphela okanye izinto ezisesibhakabhakeni nako konke ngento uyesu awandifundisa yona ngaye.
There's a certain man that sits with us. Every time I look back, my heart jumps.
Kukho indoda ethile ehlala kunye nathi njalo ndakukhangela emva intliziyo yam iyaxhuma.
It's a man I seen taking communion more the other night, walks on a crutch.
Indoda endayibona ithabatha umthendeleyo ngobunye ubusuku ihamba ngentonga yomntu oqhwalelayo.
Did anybody ever tell you you look like Oral Roberts?
Ingaba ukho umntu wakwakuxelela ukuba ufana Oral Roberts?
I tell you every time how many you've seen Oral Roberts, nearly all of you. He don't look like Oral Roberts.
Ndiyakuxelela lonke ixesha ndibangaphi nake nambona Oral Roberts phantse ninonke akafani Oral Roberts.
So I just happened to look back.
Kwenzekile ndajonga phaya emva.
And I think he's a little bigger man than Oral is.
Kwaye ndicinga ukuba uyindoda enkulwana kunokuba enjalo Oral.
But just look the way he combs his hair and his forehead and his features and always kind of a dignified looking person sitting like Oral.
Kodwa ukubona nje indlela achaza ngayo inwele zakhe nebunzi lakhe nokumila kwakhe ehlelo lohlobo lomntu ekhangeleka enesidima ehleli njengeOral.
And so I always think, Brother Oral looks just something like him.
Ngoko ndihlala ndicinga umzalo noOral ukhangeleka njengokufana naye.
Brother Oral starting some kind of a Bible school out there now, I believe, or something I heard about the other day.
Umzana Oral uqalisa uhlobo oluthile lwesikolo seBhayibhile phaya ngoku ndiyakholwa okanye enye into ndikhe ndeva malunga naloo nto ngenye imini.
University, yes.
Intoni? Iyunivesithi, ewe.
Brother Carl Williams is one of his ultimate sons of some sort. I don't know just what it is now.
Umzana uCarl Williams ungomnye wabenza isigqibo ngaloo nto ngendlela ethile. Andazi kakuhle ukuba intoni nangoku.
Now remember Sunday. The Lord willing, we'll start, I have the Easter, the Christmas message.
Ngoku nikhumbule ngecawe inkosi thandile sakuqalisa ndinawo epasika okanye umyalezo weChristmas.
And then I'm grateful about the tabernacle being started.
Kungoko ndinombulelo malunga nalo mnquba ukuba uqalisiwe.
And then I hope that this will be not only an addition to number, but it will be the addition to grace that God will grant our church,
Amen.
our congregation that we have assembled together.
Kwaye ndiyathemba ukuba oko akusayiko ukuba kongezeka kwenani kuphela. Koko iya kuba kongezeka kobabalo ayakuthi uThixo aliphe ibandla lethu, inkqubo yethu, okanye ngeyonkqubo. Koko ilibandla lethu njengokuba sithe sahlangana.
We love it.
Siyayithanda loo nto.
And I'd just like to say this, I'm not going to take much time.
Kwaye ndingathanda ukuthetha nje oku andizukuthabatha thuba lide.
But I have many things I ought to say, but it will take too much time.
Kodwa ndinezinto ezininzi endimele ukuzithetha kodwa andizukuthetha singathabathi ixesha elininzi kakhulu.
But I'd like to say this. It's something that I cannot say.
Kodwa ndingathanda ukuthetha oku, into ethile endingena ukwazi ukuyithetha.
There's things everyone understands that you know, and it's in the name of the Lord, yet you cannot say it.
Kukho izinto eziqondwa nguwonke wonke ozaziyo zibe segameni lenkosi, ukanti awunako ukuzithetha.
You've got to keep it to yourself, see?
Uyabona umelwe kukuba uzigcine kuwe yabona.
But a certain event that's moving up and has been for some time that's fixing to take place.
Kodwa isiganeko esithile esisondelayo kwaye kulithuba sisenza njalo esiza kwenzeka.
That I have been alarmed at watching the Holy Spirit move among the people to that spot. And them knowing not one earthly thing, but see the Holy Spirit moving to that.
And tenda lunyukiswa ukuba ndikhangele umoya oyingcwele uhambahamba phakathi kwabantu ukuya kuloo ndawo. Babe bona bengazi nanye into kwezasemhlabeni, yabona? Koko ubonwe umoya oyingcwele usiya kuloo nto.
I'll reveal it, the Lord willing, some convenient time.
Ndiyakuyityhila inkosi ithandile ngexesha elithile elifanelekileyo.
Now, remember, That shows God among them.
Ngoku khumbula londo ibonisa ukuba uThixo uphakathi kwabo.
As someone, I believe, brother, yes, said a while ago, brother Neville said that God, not a counting our disorder among us, our misbehaving in His sight.
Njengokuba umuntu othile ndiyakholwa umzalwana ewe etshilo kumzuzwana odlulileyo umzalwana uNeville etshilo ukuthi uThixo engakubaleli kuthi okwethu ukungabi nalungelelwano phakathi kwethu okanye ungaziphathi kakuhle kwethu phambi kwakhe.
At the seer that went to look upon Israel and could see it with the natural eye, how unorderly it was.
Oko yathi imboni eyaya kukhangela uIsrayeli yaba nokukubona ngamehlo wayo enyama indlela ekwakungekho lungelelwano ngayo.
How that they had did wrong and they should be cursed.
Indlela ababenze ngayo phosakeleyo bemelwe kuqalekiswa.
But what the bishop failed to see was that smitten rock.
Amen.
That brass serpent, see, making atonement.
Kodwa into asilela ukuyibona ubishop lela liwala bethwayo kunye nalanyoka yobhedu yabona isenza inhlawulelo.
So you see, when Balaam looked upon Israel, he saw a reason to curse them. See?
Ngoko uyabona xa uBileham wakhangela kuIsrayeli wabona isizathu sokuba abaqalekise yabona.
But when God looked upon them, he saw the atonement.
Kodwa xa uThixo abakhangelayo wabona intlawulelo.
He said you're like a unicorn.
Wathi unjengophondo lunye. Amen.
Who will put anything in your way?
Kubani na oya kukuthintela?
How godly, how righteous are that.
Zilungile, zinobulungisa intente zakho.
That's what God saw. See?
Nanso indlela wabona ngayo uThixo yabona.
Not the way man saw them.
Hayi indlela ababona ngayo umuntu.
Not the way the great dignitaries saw them.
Hayi indlela izihlonitshwa ezikhulu esababona ngayo.
But the way he saw them.
Koko indlela ababona ngayo yena.
Oh God, let that be my portion.
Kwaye oh Thixo, mayibe sabelo sam eso.
Let that be my portion, for I have nothing within myself that I could claim.
Mayibe sisabelo sam eso kuba andinanto mna ngokwam endinokuyibanga.
Nothing in my hands I bring, just simply to thy cross I cling.
Andinanto esandleni ndibambelela kuphela kumnqamlezo wakho.
See, that's all we have.
Yabona, yiloo nto kuphela esinayo.
Well, this is prayer meeting night or not prayer meeting night, but this is kind of an evangelistic group here.
Ke obubusuku bomthandazo okanye sibobusuku bomthandazo. Koko eli liqela eliphansi kuba lelokuvangela.
We like this place the word.
Sithanda ukubeka ilizwi ngenhlonipho.
And maybe I'd like to speak to you tonight for a few minutes.
Mhlawumbi ke ndingathanda ukuthetha nani ngokuhlanja kwemizuzu embalwa.
Many of you that would like to turn in the scripture. Well, do you know the strange thing that opened just exactly to the text that I was going to read, isn't it?
Kulungile. Uyazi into engumnqa ivuleke kanye kuso kule ngoma bendiza kuyifunda. Ewe mhlekazi. Ngumnqa.
Yes, 1 Corinthians, the 11th chapter.
Leo ibingamaKorinte okuqala isahluko seshumi elinanye.
And notes that I had wrote down here somewhere in here that I was thinking of, if I can find it just now. On 1 Corinthians, the 11th chapter. Right here it is.
Amen.
Yes, sir. Now, before we approach the Word, let's approach the author, see, who is the Word.
Ngoku phambi kokuba sisondele elizwini masisondele kumbhali yabona olilizwi.
That we might ask for mercy and for his blessings while we study him who is the word.
Ukuze sibe nokuzicelela inceba nentsikelelo zakhe ngelithuba sifundisisa ngaye lo ulilizwi.
Let us pray.
Masithandaze.
O Lord God, full of grace and mercy,
O Nkosi Thixo ozelela ubabalo nenceba,
who has been willing through the age after man had sinned and put that great chasm between him and thee,
othe wathanda kuso sonke isigaba sexesha emva kokuba umntu onayo waze wabeka loo msantsa mkhulu phakathi kwakhe nawe,
one that he could not cross back by himself,
owayengena kuwela ngokwakhe.
He was absolutely, totally lost, without a way back.
Wayethe ngokupheleleyo, walahleka ngokupheleleyo, engena ndlela yakubuyela.
But the God of, full of all grace was willing to take a substitute in his place and brought him back.
Kodwa uThixo we ozelela ubabalo wakulungela ukuthabatha isibambelo endaweni yakhe wambuyisela kwakhona.
That has thrilled the hearts of all that ever known of thee, Lord.
Lonto izivuyisile inhliziyo zabo bonke abathi bakwazi Nkosi.
How that in thy great love and grace you took a substitute.
Indlela othe ngayo ngothando lwakho olukhulu nobabalo lwakho wathabatha ngayo isibambiso.
And as we have just got through expressing it,
kwaye njengokuba sisandula ukuyigxinisisa lonto,
Lord, it's on that substitute that we rely on tonight.
Nkosi kukweso sibambiso esithe sathembela kuso ngokuhlwanje.
That one who died instead of us sinners.
Kulo wafa endaweni yethu boni.
That righteous one who was taken up on him our unrighteousness.
Lo ulilungisa wathabathela kuye ukungalungisi kwethu.
It is in him that we trust.
Sithembele kuye lowo.
Now we solemnly come to his word with bowed hearts and heads in reverence and in respect and in gratefulness.
Ngoku siza kwilizwi lakhe ngokusulungekileyo sinenhliziyo ezithotyiweyo nenhloko ekuhloneleni nasekuhlonipheni nangombulelo.
And asking that you will send to us tonight grace by the Holy Spirit.
Kwaye siyacela ukuba uthumele kuthi ngokuhlwanje ubabalo ngomoya oyingcwele.
And will give us the bread of life that we need to sustain us.
Uze usiphe isonka sobomi esisweleyo ukuze sisixhamle.
You know exactly what we have need of.
Uyazi ngokuchanekileyo ukuba intona esiswele yona.
And we know that thou hast promised that if we would ask, we shall receive.
Kwaye siyazi ukuba wena uthembisile ukuba ukuba siyakucela siyakwamkela.
We would remember tonight, Lord, all those that we know that's sick and needy, that the grace of God will be given to them in great abundance.
Sithanda ukukhumbula ngokuhlwanje Nkosi bonke abo saziyo ukuba bayagula banentswelo ukuze ubabalo lukaThixo baluphiwe ngokomlinganiselo omkhulu.
And Father, we pray for those who have fallen away that this coming on holiday will bring remembrance to their heart that from where they once was and have fallen to the outward space of your fellowship.
Kwaye bawo sithandazela abo bawileyo bemka ukuze ngelithuba lizayo leholide uzise inkumbulo enhliziyweni yabo yokukhumbula apho babekhe bakhona baze bawela kwisithuba esingaphandle kobudlelane nawe.
God, we pray that they'll return. Grant it, Lord.
Thixo sithandazela ukuba babuye siphe oko Nkosi.
Return to the congregation, to the assembly of the firstborn.
Ukuba babuyele ebandleni kwinhlangano yamazibulo.
Return back to where there is grace and mercy and love and kindness and healing of our souls, our minds, and our bodies.
Babuyele apho kukho ubabalo nenceba khona nothando nobele nempiliso yemiphefumulo yethu ingqondo yethu nomzimba wethu.
Grant it, Lord.
Siphe oko Nkosi.
That's the word tonight.
Sikelela ilizwi ngokuhlwa nje.
Strengthen us all and give us of thy blessings as we asked it in Jesus' name. Amen.
Someleze sonke usiphe kwintsikelelo zakho njengoko sicela okwegameni lika Yesu. Amen.
Now, for just a few moments, I'd like to call your attention to 1 Corinthians 11th chapter, 23rd, 24th, and 25th verse.
Ngoku okwemizuzwana embalwa ndingathanda ukutsalela imidla yenu kumakorinte okuqala isahluko seshumelinanye umqolo wamashumi amabini anesithathu amabini anesine nowamabini anesihlanu.
For I have received of the Lord that which I also delivered unto you.
Kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikelayo nokukunikela kuni.
That the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread.
Oko kuba inkosi uYesu ngoba usuka yenikelwa ngabo yathabatha isonka.
And when he had gave thanks, he broke it and said, take and eat.
Yaza yakuba ibulele yasiphekeza yathi thabathani nidle.
This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me.
Ngumzimba wami lo owaphulelwa nina oku kwenzeleni ukundikhumbula.
After the same manner also he took the cup. And when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood.
Kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe isithi, le ndebe ingumnqophiso osegazini lam.
This do you as oft as you drink it in remembrance of me.
Oku kwenzeleni ngamaxesha onke nisukuba niyisela oku kwenzeleni ukundikhumbula.
If I should call this just a little text that I'd like to refer to would be this, remembering the Lord.
Ukuba oku ndingakubiza njengomxholo omncinane endingathanda ukubhekiselela kuwo ingangulo ukukhumbula inkosi.
It sounds like a night that or a message that should have been preached on last Sunday in the Lord's Supper.
Uvakala ngokungathi busuku bo okanye ngumyalezo obumelwe ukushunyelwa kwicawa epheleleyo kwisidlosa ngokuhlwa senkosi.
But I want to approach it just in a little different angle for a few minutes while we collect our thinkings together and in worship of the Lord.
Kodwa ndifuna ukuvela ngendlelana eyahlukileyo kwemizuzwana embalwa ngelithuba siqokelela ezethu iingcinga sizihlanganisa nasekudumiseni inkosi.
We could, of course, begin with the Lord's table because that is a good place where we all remember.
Besinokuba nako kakade ukuqala ngesithebe senkosi ngokuba leyo yindawo eyona ilungileyo apho sikhumbula khona sisonke.
Remembering the Lord at his table, which really the text refers to that.
Ukukhumbula inkosi kwisithebe sayo nto leyo eneneni le ngongoma ibhekiselele kuloo nto.
But that's Paul said that we are to take the cup and to drink the blood and to eat the kosher bread in remembrance, to remember what he did for us.
Kodwa oko kukuthi uPaulos wathi simelwe kuyithabatha indebe nokusela igazi nokudla isonka sekosha ekukhumbuleni ukukhumbula oko yasenzela kona.
And as you do it, you don't want to make it just a common everyday thing. You want to really come remembering the Lord.
Yaye njengubani yenza loo nto anifuna ukuyenza nje ibe into eqhelekileyo into yemihla ngemihla. Nifuna ukuza ngenene nikhumbula inkosi, yabona?
Remember that it was his grace and his mercy and that alone that gives you the only hope that you have.
Nikumbula ukuba yayilubabalo lwayo nenceba yayo ilo nto kuphela ke ethi ninike ithemba ekuphela kwalo eninalo.
No matter what you would ever do, there is nothing nowhere that can anyways come near what Christ did for you.
Kungenamsebenzi nokuba intona wakhe wayenza akukho nto kwandawo enokuthi nangaluphina uhlobo isondele kuloo nto uKristu wakwenzela yona.
I have had a sad experience this week and yet a glorious one, I could call it.
Ndikenda fumana amavalo sizi kule veki ukandike ikwangazukileyo ndikawabiza ngolo hlobo.
I buried a brother that once sat with us here.
Ndingcwabe umntakwethu owakhe wahlala kunye nathi apha.
And many of you know the occasion. It was our gracious brother Rogers, Busty Rogers as we called him, Everett.
Abaninzi benu ke bayasazi eso siganeko. Ibingumzalwane wethu othandeka uRogers, uBusty Rogers njengokuba besimbiza Everett.
And brother Banks Wood here and brother Stoffman, we went together to the funeral service.
Nomzalwane Banks Wood lo kunye nomzalwane Stoffman besiye kunye kwinkonzo yomngcwabo.
And I took a ride in the snow out to the old place where I had first buried him.
Hallelujah.
About 25 years
ago.
That time when I buried him, it was in muddy water. In the name of the Lord Jesus Christ.
Ngelo thuba ekumngcwabeni kwami kwakukumanzi amdaka egameni lenkosi uYesu Kristu.
As we passed over the old familiar bridge there at Totten's Ford, I was speaking to my brethren and said,
Sithe xa sidlula kulo blorho iqelekileyo indala apho eTotten's Ford, bendithe nabazalwana bam ndathi,
one day when a certain denominational minister had a big tent there,
ngenye imini xa umlungiselelo othile wehlelo waye wayenentente enkulu apho.
He said, that little ratty down there at the Baptist church that's baptizing the people in the name of Jesus Christ.
Wathi laa ndlavu inincinane phaya ezantsi kulaa nkonzo yasebhaptizi ibhaptiza abantu egameni likaYesu Kristu.
He said, if any person that even was baptized in such a way would not even be welcome under my tent.
Wathi ukuba kukho umntu nje othe wabhaptizwa ngendlela enjalo akanakwamkeleka nokwamkeleka phantsi kwentende yam.
And at that time there happened to be some sitting there that had been baptized in the name of the Lord Jesus, and that was Brother George Wright and his family.
Yaye ke ngelo xesha kwenzeka kuba kubekho abathile ababehleli apha babebhaptizwe egameni lenkosi uYesu.
They just, only thing they could do was not go back. So that day at the Ford, all he just left his meeting and had come down to kindly watch on, and his congregation was standing there. I got up to the place, and it had been a rain up the hills up there in the muddy fields that washed in this little tributaries that got the Blue River very muddy. And I walked out into the water around waist deep. And one of the trustees or deacons rather handed me of the Bible.
Was what omnyoma tenjwa kungenjalo amadikoni xebe wandinika iBhayibhile.
And I read where Peter said on the day of Pentecost, repent every one of you, and to be baptized in the name of Jesus Christ for remission of sin. You shall receive the gift of the Holy Ghost.
Ndaze ndafunda apho uPetros wathi ngomhla wePentekoste, guqukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono. Naye niya kusamkela isipho somoya oyingcwele.
That day that Georgie Carter was laying there trying to raise her hands, only weighing about 60-something pounds.
Kwangalo mini wathi ngayo uGeorgie Carter wabelele apho ezama ukuphakamisa izandla zakhe.
Been 9 years and 8 months in the bed without moving. And her people, the church that she belonged to, had said if anybody even come to my meeting, to be excommunicated from their fellowship at the church.
Nabantu bakowabo ibandla wayengwalo bethe ukuba khona bana oke weza enkonzweni yami bayokukhutshelwa ngaphandle kubudlelwane babo kwelo bandla.
And so it was that same evening that she was instantly healed.
Ngoko kwangolo khatya lunye wathi waphiliswa ngephanyazo ngalo.
And then she wanted to be baptized like the little nail girl that was up there that saw a vision, and you know the story, her hands and legs drawn up.
Wabeke efuna ukubhaptizwa njengalaa ntombazana yakwa nail incinane yayiphaya phezulu ndanithenda bona umbono yaye niyalazelo bali izandla zayo nemilenzana yayo itsalwe lo phezulu.
When in the vision the power of the Spirit laid hands up on her, there she come out and was healed.
Ndangena kumbono namandla kamoya ndabeka izandla phezu kwayo nanso iphuma yaze yaphiliswa.
And so she had belonged to the same, well, it was the Methodist Church.
Ngoko naye wayengowalonto inye ke yayilibandla lobuyisile.
The Methodist minister, Brother Smith, was one standing on the bank with his congregation.
Umlungiselelo umbuyisile umzala uSmith yayinguye owemi apho elinxwemeni kunye nebandla lakhe.
And I started the baptizing in the Bible, Christian baptism.
Ndaqalisa ukubhaptiza eBhayibhileni ubhaptizo lobuKristu.
And about the time I baptized 5 or 6 people, all of a sudden, the lions and fowl broke up there on the hill.
Kwazi malunga nethuba ndibhaptiza ngalo abahlanu okanye abantu abathandathu kwathi ngequbuliso yavuleka imigca apho phezulu endulini.
Here come that Methodist bunch right down with their good clothes on to be baptized in the name of the Lord Jesus.
Nako kusizelo qela lamawisile lisihla kanye linxibe impahla zalo zezona zinhle lisiza kubhaptizwa egameni lenkosi uYesu.
And one by one, ladies in their pretty silken summer garments walking out through that mud.
Kwaye ngabanye ngabanye amanenekazi ekwizinxibo zawo ezinhle zesilika zasehlotyeni ehamba ukunqumla kwelo daka.
Wiping the face with tears and lipstick washing off, coming out to make confession and to be baptized.
Eso sulinyembe zemehlweni iziqabimilebe zihlambeka ephuma isiza kukwenza isivumo sezono nokuba abhaptizwe.
And along with that bunch, a strong, wide-shouldered, kind of a GI hair cut, wide face, sturdy-looking man walked out there with his pretty blue serge suit on.
Kwathi kunye nelo qela kwakho omeleleyo omagxa abanzi onohlobo lokuchetywa kwenwele i-GI ubuso obuvulekileyo umfo okhangeleka omelele waphuma weza apho eneyake entle isuti yoboya eluhlaza okwesibhakabhaka.
He said, I too have made my decision.
Wathi nam kwam ndisenzile isigqibo sam.
That was Busty Rogers without anybody telling him anything. There I buried him in the name of the Lord Jesus Christ upon his confession. And last week I placed him under the sod at Milltown.
And
I spoke on the sermon of the perfectness of the resurrection. I have been a missionary and seen the different gods and their philosophers. And that's all any of it is outside of Christianity. It's only a philosophy.
How
that they believe this, that, or the other. But the great Creator,
amen,
who made the creation, there has to be a Creator if there is a creation. And if there is a creation, it was made by a Creator.
Amen.
Yaye ukuba kukho indalo yenziwa ngumdali.
And any man's work reflects himself.
Yaye nawuphina umsebenzi womntu ubonakalisa lo mntu.
He's a good partner, he does good work. He builds.
Ungumchweli onguye nguye wenza umsebenzi omhle uyakha.
And if he's a good mechanic, he does good work. Your work only reflects you.
Umsebenzi wakho ubonakalalisa wena kuphela.
God's creation reflects God.
Amen.
Kwaye indalo kaThixo ibonakalalisa uThixo.
God made everything for a purpose.
Yaye uThixo wayenza ngenjongo ethile yonke into.
Then everything that serves God's purpose, when it dies, it has a resurrection.
Kwaye yonke into eyenzayo injongo kaThixo yakuba ifile imelwe kuza ivuke.
Tell me one thing.
Ndixelele into ibenye.
And I brought in many things like the flowers and the trees.
Kwaye ndingenise izinto ezininzi ezinjengentyatyambo nemithi.
And how the sun comes up of a morning, a little baby born, it's weak, it's raises.
Indlela eliphuma ngayo ilanga kusasa usana oluncinane luzelwe libuthathaka imithayalo.
About 10 o'clock, it's a teenager.
Malunga nentsimbi yeshumi ungumntwana ofikelela ebudaleni.
And at 12 o'clock, she's shining in her strength and the beauty of woman or manhood.
Ukuze ngentsimbi yeshumi elinesibini likhanye ngamandla alo kubuhle bobufazi okanye bobudoda.
And about 2 o'clock in the afternoon, it's getting about like me.
Ukuze malunga nentsimbi yesibini emva kwemini liye lifana nam.
And then about 5 o'clock in the afternoon, it's getting like grandfather. She's laying down.
Ukuze malunga nentsimbi yesihlanu emva kwemini liye lisiba ngutata omkhulu liyanqenqa.
And finally her rays cools off from the earth and she dies.
Ukuze kugqibeleni imitha yalo iphole ukusuka emhlabeni lize life.
Is that the end of it?
Ingaba sisiphelo eso?
She served God's purpose.
Liyenzile injongo kaThixo.
She raised up the botany life as she come across the earth.
Libuvelisile ubomi bezityalo njengokuba linqumla umhlaba.
All the plants that had been dead the year before, she raised it up.
Zonke izityalo engezifile kunyaka ongaphambili lizivusile.
Is that the endeavor when she serves God's purpose?
Ingaba sisiphelo salo elo xa liyenza injongo kaThixo?
She rises again the next morning with a new life.
Liphuma kwakhona ngentsasa elandlayo linobomi obutsha.
Every tree does the same. Everything else, everything, moon, stars, solar system, everything promises.
Wonke umuntu wenza kwalonto yonke enye into yonke into inyanga inkwenkwezi into esesibhakabhakeni njengelanga yonke into yathembisa.
And if a man serves God's purpose, there is a resurrection just as sure as anything.
Ukuba umuntu uyikhonzile injongo kaThixo lukho uvuko ngokuqiniseke njengantoni na nje.
Only thing it has to do is God just waiting on time, just like he is now.
Inye into omele kukuyenza kukuthi uThixo ulindele nje ixesha kanye njengoba enjalo ngoku.
The great leaves have just fallen off the tree, falling off rather.
Amagqabi amakhulu asandula ukuwa emthini avuthulukile gqebe.
Where the red, green, blue, brown, all different colors across the great breadth of the earth.
Apho bekukho abomvu aluhlaza okwengca aluhlaza okwesibhakabhaka mdaka nayo yonke imibala eyahlukileyo inqumleze isifuba esikhulu somhlaba.
Where God's nature lay dead beneath it, God just planted out his bouquet.
Apho indalo kaThixo ingqengqe khona ifile phantsi kwaloo nto uThixo utyale nje apho isipha sakhe sentyatyambo.
But he knows when he plants the bouquet, there's a resurrection in spring.
Kodwa uyazi ukuba xa athe watyala isipha lukho uvuko entwasahlobo.
The world has just to come around its orbit until it gets back right with the sun again.
Amen.
And it will rise in funeral flowers.
Ihlabathi limelwe nje ukuthi lijikele umjikelozo walo lide libuyele kanye kwindawo enelanga kwakhona. Kwaye siyawusiphume kwintyatyambo zomngcwabo.
Never say this is the end.
Akazange athi sisiphelo esi.
No more than the leaves brown on the tree says it's the end.
Kanye njengokuba amagqabi enjalo indawo emdaka emthini isithi sisiphelo.
Only thing it has to do is for the time cycle of God to float around until the time of the coming of the Son of God.
Inye kuphela into omele kukuyenza kukuba umjikelo wexesha likaThixo uphaphatheke ujikele kude kufike ixesha lokubuya konyana kaThixo.
And every living creature that ever died in Christ will come forth again.
Hallelujah.
Kwaye sonke isidalwa esiphilayo esathi safela kuKristu siya kuvela kwakhona.
in his presence, remembering him.
Ubukobake ukukhumbula yena.
Oh, when I come to the end of my road,
oh,
I want to die in his presence, remembering him. That he is the resurrection and life.
Oh, ndakufika ekupheleni kwendlela yam. Ndifuna ukufela kubukho bakhe. Ndimkhumbule ukuba nguye uvuko nobomi.
He is that one.
Unguye lowo.
Then as we come to the table of the Lord,
ukuze njengokuba sifika kwisithebe senkosi,
the table of the Lord, as I have explained it here before, is not...
Isithebe senkosi njengoba bendisicacisile apha ngaphambili asikoku.
We believe what we call the communion is the taking of the bread.
Siyakholwa ukuba sonke sisibiza ngokuba ngumthendeleko sikukudla isonka.
We place the right thing in the wrong place.
Sibeka eposakeleyo sibeka into eyiyo kwindawo engeyiyo.
It isn't the bread that matters. It isn't the wine that matters. That's the kosher bread and the wine.
Ayiso sonka yona nto ibalulekileyo. Asiyo wine yona nto ibalulekileyo. Si sonka nje se kosher ne wine.
But the thing that is communion means to talk to.
Amen.
Kodwa eyona nto kukuba ukommunion utheta ukuthetha kunye.
And in talking to him, remembering him.
Kwaye ekuthetheni naye ukhumbula yena.
I think it's the most blessed time of the service. See?
Ndicinga ukuba lelona xesha lisikekekileyo lenkonzo. Yabona?
Every hour of our life ought to be a communion.
Iyure nganye kubomi bethu imelwe kukuba yeyothethwathethwano.
A communion with the Lord is like an oasis in a desert.
Amen.
Ukuthethana nenkosi kunjengohlaza olunamanzi entlango.
It's like the spring underneath the palm.
Kunjengomthombo ongaphansi kwesiziba.
That where the traveler coming by stops and drinks the water till he quenches his thirst.
Kuze kube lapho umhambi adlula khona emise asele amanzi ade aqabule unxano lwakhe.
That's remembering the law.
Kukukhumbula inkosi oko.
Coming by the order of his table.
Ukuza ngokomyalelo wesithebe sayo.
Where the passing pilgrim, that sojourning here on earth with us together.
Apho athi khona umhambi odlulayo, ongumhambi apha emhlabeni kunye nathi sisonke.
That we can come by his table and there drink of his blessings and of his grace and of his word in fellowship around his word until our thirsty souls are satisfied.
Ukuze sibe nokudlula ngakwisithebe sayo sithi apho sele nakwintsikelelo zayo nobabalo lwayo nakwilizwi layo kubudlelane ngelizwi layo.
And then we leave the place of worship refreshed, satisfied.
Going
out to meet the desert problems again. The problems of life's desert.
Sisiya kuhlangabezana neengxaki zasentlango kwakhona, ingxaki zentlango yobomi.
Yes, an oasis in the desert, refreshing ourselves, making ourselves when we're thirsty.
Ewe, indawo enohlaza phakathi entlango, sizihlaziya, sizanelisa xa sinxaniwe.
It should be with every worshiper.
Loo nto imelwe kukubakho kuye wonke umkhonzi.
It's sad. It is with every true worshiper that they long to get together.
Kukwa ikumkhonzi wenene ngamnye ukuba balangazelele ukuhlangana.
There's something about the fellowship.
Oh, praise the Lord.
That's divine. It's ordered of God and it's holy, sacred.
Kukonto ithile malunga nobudlelane obungcwele, bumiselwe nguThixo kwaye bungcwele buyinto engcwele.
And the righteous are thirsting for it.
Amen.
Amalungisa ke anqanelwa bona.
As David said that his soul thirsted after God like the heart did the water, brother.
Njengokuba uDavid wathoyo ukuba owakhe umphefumlo unqanelwa uThixo njengokuba ixhama lenzayo kumfula wamanzi.
The little wounded deer that the hounds has jerked plugs from its side and it's jerked away from it.
Ixhama elincinane elingqwelerhekileyo ezithe izinja zokuzingela zaqhoboza amanxeba avuza ecaleni lalo laze laxhuzula ukusuka kulo.
And it stands panting and watching.
Libe limi lisezela likhangele.
Where smelling with the scent that God give it, it can smell water for miles.
Apho lijoja ngoluvo lwalo athe uThixo walinika lona. Linokuwava ngevumba amanzi kwimayile.
And it holds its little head in the air while it's a bleeding, its life out.
Lize liphakamisele emoyeni intloko yalo incinane ngelithuba lisopha kuphuma ubomi balo.
And it knows if it can ever get to that spring that it can live.
Kwaye liyazi ukuba lingakhe liyokufika kulaa mthombo utsawulayo uba linokuphila.
No one's going to catch him then.
Akukho mntu uya kulibamba ngoko.
He can never get the water, he'll fool every dog you can put after him.
Ukuba lingakhe liye kufika kulaa manzi liya kulahla umkhondo kuyo yonke inja onokuyibeka emva kwakho.
For he knows he's found the life-giving resource.
Amen. Hallelujah.
Kuba liyazi ukuba lifumene umthombo onika ubomi.
When the church gets to that place,
kwaye xa ibandla lifikelele kuloo ndawo.
For that Christ means so much to us that we thirst to get in his presence.
Amen.
And with each other, it's a life-giving resource.
Yokuba uKristu athethe lukhulu kangako kuthi ngoku de sinqanele ukufika ebusweni bakhe sibe kunye omnye nomnye lo ngumthombo onika ubomi.
No devil can ever overtake him.
Akukho mtyholi unokuze adlule kuwe.
Even death itself is defeated there.
Nokufa ngokwako koyisiwe apho.
Oh, what a hope. What a place. Refresh ourselves.
Oh, lelinjani ithemba. Enjani yona indawo ukuzihlaziya kwethu.
And in doing so, remember Christ was the one who made it possible for us.
Kwaye ekwenzeni njalo ekukhumbuleni uKristu ukuba ungulowo wenza ukuba oko kube nokubakho kuthi.
He was the one who did these things for us. We must remember him.
Yayinguye owasenzela ezi zinto simelwe kukumkhumbula.
For remember, once we was aliens and without God. Gentiles carried away with dumb idols.
Kuba khumbula sasikade singaba semzini singena thixo inhlanga sikukuliselwe kwizithixo ezingena kuthetha.
But remember, Christ died not for the Jew, but for every creature of Adam's fallen race. Christ died.
Kodwa khumbula uKristu akazange afele iJuda. Koko wafela sonke isidalwa sohlanga oluwileyo luka Adam. UKristu wasifela.
As we come to remember him at his spring of communion.
Njengokuba sisiza ekumkhumbuleni kulowo mthombo utsawulayo wakhe wesidlo.
It also reminds us of back in the time like Israel was in their journey.
Oko kumele kukusikhumbuza emva ngexesha elinjenge likaIsrayeli xa wayeseluhambeni.
And they come yet in the very line of duty on their road from Egypt to their deliverance to the promised land.
Baze bafika ukanti babe semgceni womsebenzi wabo kanye kwindlela yabo yokusuka iphutha ukuya ekuhlangulweni kwabo kwilizwe ledinga.
And in their very active duty got without water.
Kwaye kwakweso senzo sabo somsebenzi kanye baswela amanzi.
And it was dry and every looked place, every under every hill that where there should be spring, there was none.
Kwakome kuyo yonke indawo ekunokukhangelwa kuyo yonke indawo konke phansi kwayo yonke induli apho kwakumele ukuba kukho imithombo esawulayo khona kwakungekho namnye.
And they were perishing in the desert.
Yaye babetshabalala entlango.
And then there appeared the rock.
Kwaze ke kwavela apho iliwa.
That Moses smote this rock and from it came abundance of water.
Awathi uMoses wabetha eliliwa kulo ke kwaphuma amanzi amaninzi.
Every thirsty man, every thirsty woman, child, or even every thirsty beast could drink. Abundance of water.
Yonke indoda enxanweyo, wonke umfazi onxanweyo, umntwana, nkuna so sonke isilwanyana esinxanweyo sasinokusela amanzi awona amaninzi.
John 3:16, the golden text of the Bible says,
Njengoko uYohane isahluko sesithathu iverse eshumini esithandathu owona mxholo obalulekileyo eBhayibhileni wathi,
As God so loved the world, he gave his only begotten Son that whosoever believeth, commune, remembers him, shall not perish,
Amen.
But will have eternal life.
Njengoba uThixo wathanda ihlabathi kangaka, walinika unyana wakhe ukuphela kwamzeleyo ukuze wonke okholwayo, ononxibelelwano omkhumbulayo, angatshabalali koko abe nobomi obungunaphakade.
Remembering Christ was our rock that was smitten.
Amen.
To save a perishing world, a perishing Gentile, a perishing Jew, a perishing world.
Ukhumbule ukuba uKristu wayeliliwa lethu elabethwayo ukuze asindise ihlabathi elitshabalalayo, intlanga etshabalalayo, iJuda elitshabalalayo, ihlabathi elitshabalalayo.
Christ gave forth his life in the abundance that everybody that hungered and thirst said the prophet, Lo, come ye to the fountain.
Amen.
Buy me milk and honey without price.
UKristu wanikela ngobomi bakhe ngokuzeleyo ukuze wonke umntu olambileyo onxanweyo wathi umprofeti, yabona, yizani emthonjeni, thengani kum ubisi nobusi ngesisa.
Come because it's the communion, come in remembrance of the Lord.
Yizani ngokuba bubudlelane, yizani ekukhumbuleni inkosi.
I can think of the remembrance of the Lord again at a place of refreshment in the well called Bira Lama Roi.
Ndicinga ngokukhumbula inkosi kwakhona endaweni yokuhlaziya kwiqula elalibizwa ngokuthi yiBir Lahai.
Which means in the Hebrew tongue, the well of him that liveth and seeth me.
Amen.
Nto leyo ithi ngolwimi lwesiHebhere, iqula lalo uphila endibona.
Hagar! Misunderstood, yet in the light of duty.
Uhagare akazange aqondwe kakuhle kodwa esemgceni womsebenzi.
Misunderstood, misjudged, and was cast out with no place to go with a perishing child. And the water was spent in the bottle.
Akaqondwa kakuhle kwagqitywa ngokungekuko. Waze walahlelwa ngaphandle engenandawo anokuya kuyo enomntwana otshabalaleyo amanzi ayephelile embodleleni.
And the little fellow was crying.
Wabe lo mfo omncinane elila.
And only a mother's heart would know what it meant to hear that cry for water as his little tongue swelling and his lips parched and her baby weakening every minute.
Kwaye intliziyo kamama kuphela enokwazi ukuba kwakuthetha ntoni na. Ukuva eso sikhalo sikhalela amanzi ulunyana lwakhe ludumba imilebe yakhe iqwebile usana lwakhe lusiya luba luthathaka mzuzu ngamnye.
Cast out right in the line of duty. No place to go.
Elahlelwe ngaphandle kwindawo emele okokuba kuyo kanye engena ndawo anokuya kuyo.
She dumb without herself till she squeezed the last drop over his little parching lips.
Wayenze ngako konke kwayena wade wafunxa nethonsi lokugqibela elifinqela kwimilebe emincinane yomntwana yomileyo.
And then the bottle was dry and she laid it down and started on it.
Yaseke ibhotile yoma walibeka phansi waqalisa kuhamba.
And the little fellow screaming for water and he got weaker and weaker and her only child.
Umfomncinane ke ekhalela amanzi wayephelwa ngamandla ngokuphelwa ngamandla ingumntwana wakhe kuphela kwakhe.
No doubt the water innocent heart would cry, oh God, what have I done? What have I done?
Akuthandabuzeki kuba inhliziyo yakhe emsulwa yayiyakukhala. Oh Thixo, ndenze ntoni na? Ndenze ntoni?
She couldn't stand to see the child die in her arms, so she laid him under a bush.
Wayengena kumelana nokubona umntwana wakhe esifela izingalweni zakhe. Ngoku wambeka phansi, phansi kwetyholo.
And she went about a bow shot, probably 100 yards or more.
Waza wahamba kangangokuhamba kotolo eneneni nokuba yayilikhulu leyadi okanye ngaphezulu.
Seeing a little tree and she knelt down and there she began to weep.
Wabona umthi omncinane waza waguqa phansi apho ke waqala ukulila.
For she wondered why if she did what was right, why should this thing come upon her?
Ke wayemangaliswa kutheni ukuba wayenze oko kulungileyo kwakutheni ukuze ahlelwe yile nto.
Many times we think that of our sickness and afflictions. Yeah. See?
Ngamaxesha amaninzi sicinga ukuba izigulo zethu nokuxhalekwa kwethu. Yabona?
But maybe it's all done to show grace and mercy.
Kodwa mhlawumbi konke kwenzele ukuze kuboniswe ubabalo nenceba.
While she thought she'd heard the little faint cries as he finally faded out for water.
Wayesacinga weva eso sikhalo sincinane sisiya sisihla njengokuba ekugqibeleni saphela sikhalela amanzi.
She heard a voice speak and said, why weepest thou? What are you weeping for?
Weva izwi lithetha lathi, ulilelani na? Yintoni le uyilelayo?
And she looked up and she saw the well bubbling up.
Waze wakhangela phezulu waze wabona isiziba sidlwaphazela.
What a spring of refreshment.
Onjani wona umthombo otsawulayo wokuzihlaziya.
Lama Orai. I may have that pronounced wrong. B-E-E-R-L-A-H-A-I-R-O-I.
Uber Larahoy. Ndisenokuba ndilibiza ngendlela engeyiyo. B-E-E-R-L-A-H-A-R-R-O-I.
Which means the well of him that liveth.
Amen.
And seeth me.
Ndoleo iteta. Ikula lalo upilayo endibona.
Him that can't die. Melchizedek. El Shaddai.
Amen.
Lo ungena kufa uMelchizedeke. O El Shaddai.
Him that liveth and seeth me, knowing my need, he's remembered me.
Lo uphila endibona, ezazi intswelo zam, undikhumbule.
There. He remembered me as I remembered him.
Kwaye apho wandikhumbula, njengokuba ndamkhumbulayo.
And I know that he liveth and he has run up here in the desert. This well.
Kwaend yazi kuba uyaphila uvelise kwahluma apho enhlango eliqula.
Oh, could we apply that in an hour's message right now of this day now?
Oh, ingaba lonto singayifaka kumyalezo welixa kanye ngoku.
When the desert of the churches, the denominationals and the social gospel preachers and the fashions of the world has creeped in and has denominated it, broke up.
Intlango yamabandla amahlelo emvabanene abashumayeli bevangeli yasekuhlaleni nelihlabathi lefashion lichwechwela ngena laza lenza ubuhlelo bemvaba laphuma yonke into.
Then to think that there stands again tonight the well of him that liveth and seeth me.
Ukuze nje sakucinga ukuba kumi kwakhona ngokuhlwa nje equleni lalowo uphila endibona.
That's what remembering Christ should mean to the worshiper. Yes.
Yilonto ukukhumbula uKristu ekumele ukuthetha yona konqulayo. Ewe.
Oh, she was misunderstood and was cast out.
Oh, lo mfazi wayengazange aqondwe, walahlelwa ngaphandle.
Jesus said, when he was here on earth, I am the living waters.
Amen.
I am the waters of life.
Yes, wathi xa wayelapha phezu komhlaba, ndim amanzi aphilileyo, ndim amanzi obomi.
And I want to draw another little thought here. It comes to my mind.
Yaye ndifuna ukuzoba enye ingcinga encinane apha ethi qatha engqondweni yam.
When Jesus was on trial, and for nothing else but mockery's sake, but he was sent from Pilate to Herod.
Ngethuba uYesu wayesematyaleni, yaye kungekho nto wayeyele yona ngaphandle kwesizathu sokuphoxisa, wathunyelwa kuPilato nakuHerode.
Now, Pilate didn't have to do that. And you know, as he tried to wash his hands of it.
Ngoku uPilato wayenganyanzelekanga ukuba ayenze loo nto, yaye uyazi njengokuba wazama ukuzihlamba izandla zakhe kuloo nto.
But once on your hands, you got to make your decision.
Kodwa nje ukuba libe sesandleni sakho umele ukuba wenze isigqibo.
You can't push it on somebody else.
Amen.
It's you as an individual.
Awunako ukulityhalela komnye umntu, nguwe nje ngomntu ozimeleyo.
But he was sent to Herod just to make a mark of.
Kodwa yena wathunyelwa kuHerode kuya kukwenza isiphoxo.
Because he had quite a name of being a miracle worker and so forth, and he was an outcast in the church.
Ngokuba wayenegama lokuba wayengumenzi wemimangaliso njalo njalo. Kwaye wayengumlahlelwa ngaphandle ebandleni.
So Pilate himself, he thought he'd just send him over to Herod. And maybe it would kind of straighten up the old grudge that had one against the other.
Ngoko uPilato ngokwakhe wacinga ukuba uya kumthumela ngapha kuHerode. Ukuze mhlawumbe ibe bulungiswa loo nto isisixhiba esidala ababenaso omnye komnye.
And so Jesus is taken across the streets and down through the places till he met the higher court, Herod.
Yaye ngoko uYesu wathathwa weliswa izitrato wehla kwiindawo ezininzi wathi wayakuhlangana nenkundla ephakamileyo uHerod.
And when he met Herod, Herod was presented with his only opportunity.
Was what akuhlangana no Herode? No Herode wayenikwe ekuphela kwalo ithuba lakhe.
How foolish can a man be?
Angakhe abe sisidenge kangako umntu.
If Herod would have only knew that standing before him was the fulfillment of every Hebrew prophet of the long and the first of the world, which stood before him, the fulfillment of every sage and prophet that had ever spoken.
Ukuba uHerode wayazile nje ukuba lowo emiphambi kwakhe yayinzaliseko yakhe wonke umprofeti wamaHebhere akudala nebandla lehlabathi lowo emiphambi kwakhe inzaliseko yayo yonke inkonde nomprofeti wakhe wathetha.
The opportunity to satisfy his sinful heart with grace and mercy.
Ithuba lokuba ngewanelisa intliziyo yakhe enesono ngobabalo nenceba.
What a foolish man he was.
Waba indoda esisidenge njani.
And yet, not as much foolish as a man today that's presented with the same name.
Ukanti akaso sidenge kangako kunendoda namhlanje eziselwa kwaloo nto inye.
So we've had 2,000 more years of his teaching, of his mercy.
Kuba sibe neminyaka engamawaka amabini ethe chatha yemfundiso yakhe ngenceba yakhe.
But what a foolish thing that Herod did when he stood before him and never asked him for grace and mercy, never asked for pardoning his sin.
Kodwa yinto ebubudenga kangakanani awathi uHerod wayenza. Hawo emi phambi kwakhe wazi akamcela ukuba amnike ubabalo nenceba akazange acele ixolelo lesono.
He never knew that standing here, I don't think the man realized that's standing before him with such a person.
Wayengayazi loo nto yayimi andicingi ukuba loo ndoda yaqonda ukuba kwakumi apho phambi kwakhe umntu onje.
That spoke for him.
Masike siyeke loo nto ihle nzulu okomzuzwana.
Because the man had not such a social name, a great social standing, of different organizations and clubs and so forth that he was associated with.
Ngokuba loo ndoda yayingena nagama nje lasekuhlaleni nokuhlonitshwa okukhulu ekuhlaleni imibutho eyahlukileyo nemibuthwana njalo njalo awayethi azimanye nayo.
He didn't have a name like that.
Wayengena gama linjalo.
But he did have among the people that know the Bible and know the promise.
Kodwa wayenanto ithile phakathi kwabantu babeyazi iBhayibhile belazi idinga.
May I go a little stronger than that were predestinated unto eternal life. They recognized at the moment he stood there.
Waye kubandi ngaba ngqongqo kancinane abo bemiselwe kubomo bongunaphakade ngenxa engaphambili. Baqonda ngaloo mzuzu wayemi apho.
But Herod had learned this. He never knew it.
Kodwa uHerod akazange ayifunde le nto, akazange ayazi.
What a sad thing.
Amen.
Yinto elusizi njani leyo.
All that the prophets had spoke up for 4,000 years.
Bonke abaprofeti abathethayo isithuba samawaka amane eminyaka.
The fulfillment of the cry of the world.
Before.
Amen. Inzaliseko yesililo sehlabathi yayimi phambi kwakhe.
There in his presence stood all the fulfillment.
Apho phambi kwakhe kwakumi yonke inzaliseko.
And as I might say this again.
Waye njengokuba ndisenokuthi ndiyiphinde le nto kwakhona.
We think he was a foolish man because he made a foolish decision.
Sinokucinga ukuba wayesisidenge sendoda kuba wenza isigqibo sobudenge.
For you notice he never asked him for mercy.
Kuba uyaqaphela akazange acele inceba kuye.
He asked him to entertain him.
Wamcela ukuba amonwabise.
So I have heard that you are a miracle worker.
Oh, ndivile ukuba ungumsebenzi wemimangaliso.
He asked for entertainment instead of mercy.
Amen.
Wacela ukonwatyiswa endaweni yenceba.
That's what the world today is breathing back the very decision of Herod.
Nanso into ehlabathi namhlanje eligcinisa livelisa kwa eso sigqibo sika Herod ngayo.
When they see the miracle working Christ doing the same thing today that he did then and the only things they require. Let me see you do something for
me. Abe bona uKristu wasebenza imangaliso esenza kwaloo nto inye namhlanje wayenzayo ngoko kuphela ke kwezo zinto abazifunayo. Masikubone usenza okuthile thile.
You say Herod will have a bad place to stand.
Uthi uHerod uya kuma kwindawo embi.
The man of this day will have a worse place to stand.
Umntu walo mhla uya kuma kwembi nangaphezulu indawo.
Herod had 4,000 years of experience of prophets and sages.
UHerod wayenamawaka amane eminyaka yamava abaprofeti kunye nenkonde.
We've got 6,000.
Yes, amen.
With a super teaching to what they had then.
Tina sinama waka mathandathu sinemfundiso eyona iphambili kunaleyo babenayo ngoko.
Certain.
Ngokuqinisekileyo.
What a thing it is.
Kwenza enjani into ke?
So is it today? Same thing.
Kunjalo namhlanje ikwayinto enye.
What was the matter?
Kwakonakele phi?
Herod never gave it a serious thought.
UHerod akazange azikise ukucinga.
He never stop to consider.
Akazange eme ukuze aqaphele.
That's the way with the people of today.
Waye kuyilondo ebantwini namhlanje.
They see this great something. It's got them startled. But they don't stop long enough.
Babona lento ithile inkulu ibenze bamatsheke kodwa bemithuba lide ngokwaneleyo.
They're trying to listen to some rabbi or some theologian who explains it all away.
Bazama ukuphulaphula kurabi othile okanye kwisifundiswa sezakwalizwi esiyicacisa yonke.
And yet, how big of Jeffersonville! How oft would I have hovered you as a hen would her brood? But you're not.
Ukanti xa nje ndicinga ngeJeffersonville kufuthi kangakanani nandidana kunibutha njengoko isikhukazi wabutha amantshontsho aso kodwa anavuma.
But I've gathered you.
Kufuthi kangakanani nandithanda ukunihlanganisa.
But I made this the garden spot where all nations would have flown into.
Thank you, Jesus.
But even now.
Kufuthi kangakanani nandisenza ukuba le ndawana yesitiya ukuba kube lapho zonke izizwe ezinobhabha zingene kuyo naze anavuma yabona.
Now, see, what will Herod have to remember in that day?
Ngoku, uyabona ukuba uHerode kuya kufuneka ekhumbule ntoni nangaloo mini?
His grand opportunity, he turned it down.
Elona thuba limnandi lakhe walitshikilela.
And yonder, somewhere in the regions of the lost tonight, remembering what he did about it.
Kwaye phanga phesha kwindawo ezithile kwiingingqi zabalahlekileyo ngokuhlwa nje uyayikhumbula loo nto wayenzayo ngalo.
Too late now.
Seliphele kakhulu ixesha ngoku.
Don't let that be to us.
Masingavumeli ukuba oko kube sithi.
This is our visitation time.
Eli lixesha lokutyelelwa kwethu.
Let's remember Christ, that he's the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8.
Masikhumbule uKristu ukuba yena usekwanguye izolo namhlanje nangona phakathi amaHebrele 13:8.
Don't wait for some region yonder in the damn that dimension where you cannot go in the presence of God and your time is up on earth.
Musa ukulinda ude ube kwingwingi eziphaya ngaphesheya kwabagwetyiweyo kulomo apho ungenako ukuya kubakho kubukho bukaThixo libe ixesha lakho lilapha phezu komhlaba.
And a nightmare of horror! You'll remember you had your opportunity.
Oh, yeah.
And turned it away.
Kwimoya ikekayo, yemi moya, uyakukhumbula ukuba walifumene ithuba waze walimangala.
Let the young people take notice to this.
Mabayiqaphele loo nto abantu abatsha.
Let all take notice to it.
Mabayiqaphele bonke abantu.
Herod never gave it a serious thought.
UHerode akazange azikise ukucinga.
His only occasion, he only asked to be entertained.
Isiganeko sakhe kuphela kwaso wacela nje ukuba makonwatyiswe.
And that Jesus might do some kind of a trick. Take a rabbit out of the hat, or, you know, or something.
Nokuba uYesu abe nokwenza uhlobo oluthile lobuqhinga. Athabathe umvundla ukhuphe umnqwazini okanye uyazi okanye enye into.
He thought he might be, in other words, he regarded him as like a magician.
Wayecinga ukuba usenokuba ngenye indlela wayeyithatha njengomntu onobuqi.
We've heard that you can do pranks. Let me see you do your prank now.
Sivile kuba unako kwenza imilingo. Masikubone usenza umlingo wakho ngoku.
May I say this with reverence?
Yaye makhe ndithethe oku ngentlonipho.
But how many times has so-called ministers of this day has said,
kodwa mangaphi amathuba ababizwa ngokuba bangabalungiseleli balo mhla abaye bathi,
if there be a Holy Ghost, if you believe that the Holy Ghost is just like it was in the beginning, let me see you take old so-and-so over here, or this man over here, this woman over here. I'll go get him. Let me see you perform.
Ukuba kukho umoya ongcwele, uba uyakholwa ukuba umoya ongcwele ufana kanye noba unjalo ekuqalekeni. Masikubone uThabatha uSibani bani lo wamdala phaya okanye oku owule indoda ingaphaya, lo mfazi ngaphaya, ndiza kuya kubalanda. Masikubone uyenza loo nto.
Do they realize that that's the same spirit? No, they don't. That said to Jesus, if thou be the Son of God, make these stones bread.
Ingaba yaqaphela ukuba ikwa ngulo moya omnye lo, hayi baqapheli. Uba bathi kuYesu, uba unyana kaThixo, thabatha yenza la matya bezi zonke.
If thou be the Son of God, tell us who hit you on the head.
Ukuba unyana kaThixo, sicela ukuba ngubani na ukubethe entloko.
If you're a prophet, tell us who hit you with a rag around his face.
Ukuba ungumprofeti, sicela ukuba ubethwe ngubani na emgqume ngesiziba ubuso bakhe.
Hit him on the head and pass the stick one to another and say, tell us if you're a prophet, tell us who hit you. We'll believe you then.
Bambethe entloko bazibadlulisela into ngakhona bathi sicelele ukuba ungumprofeti, sicelele ukuba ngubani na ukubethileyo, siyakukholwa kuwe ngoko.
Tell us if you are the Son of God.
Sicelele ukuba ungunyana kaThixo.
We're honest in our hearts. If you're the Son of God, come down off the cross and we'll believe you're the Son of God.
Sinyanisekile ezintliziyweni zethu ukuba ungunyana kaThixo, yihla emnqamlezweni yaye siyakukholwa ukuba ungunyana kaThixo.
I wonder if many people today, both men, women, young and old, are not standing in that same spot.
Ingaba namhlanje abantu kokubina amadoda abafazi abatsha nabadala bemanga kuloo ndawo inye na.
And you're going to remember someday.
Amen.
That you were in his presence.
Amen.
At his fountain.
Kwenye kukumbula ngamhla uthile ukuba nani phambi kwakhe emthonjeni wakhe.
I'm going to see a prank. Or want to see a trick or something other that make me believe it.
Naze nafuna umlingo okanye nafuna iqhinga okanye into ethile yenye oko kuya kungenza ndikholwe kuyo.
Let me have a shiver over my back. Let me do this or that. Yeah. I'll believe it.
Mandibona ungqanqazela emqolo kum kwaye mandenze oko okanye okuya ndiyakholwa kuloo nto.
Some sensation. Plain idolatry.
Yabona ukuvakalelwa okuthile kukukhonza izithixo okucacileyo.
Let me. You know, Jesus said in one case, he asked the question.
Mandi, uyesu wathi kwesinye isiganeko wabuza umbuzo.
I like to ask the church tonight this.
Ndingathanda ukubuza ibandla le nto ngokuhlwa nje.
Jesus said, why? Why? Why do you call me your Lord and do not the things that I commanded you to do?
Uyesu wathi kutheni? Kutheni? Kutheni kuba nindibize ngokuba ndiyinkosi yenu nibe ningazenzi izinto endiniyalela ukuba nizenze?
Why could you call me Lord and keep not my word?
Kungani ukuba nindibize nkosi ningaligcini ilizwi lam?
Why can you call me Lord and deny the things that I've commanded you to preach and teach?
Ningathini ukundibiza nkosi nize niziphike izinto endiniyalele ukuba nizishumayele nizifundise?
What is it? What does it?
Yintoni na? Yintoni eyenza loo nto?
It's because that some denominational tradition stands between them and the word.
Kungokuba isithethe esithile semvaba simi phakathi kwabo nelizwi.
And anything that stands between you and God is an idol. It takes the place of God.
Yaye nantoni na emaphakathi kwakho noThixo isisithixo ithabatha indawo kaThixo.
I call you Lord.
Kutheni ukuba nibize nkosi?
Lord means ownership. Lord owns the property.
Unkosi uthetha ubunini. Inkosi yeyayo indawo nokuba into.
And if God owns me, if I am his,
kwaye ukuba uThixo ndingowakhe, ukuba ndingowakhe,
and he turned me around one day when I was on the wrong road and called me for a purpose,
kwaye wandijika ngenye imini xa ndandikwindlela ephosakeleyo wandibiza ngenjongo ethile ndiyakwenza ntoni ngekuko ukuzalisekisa umnqweno wakhe njengokuba wenzayo uPetros.
How can I do anything else than to keep his word?
Ndingathini ukwenza into enye kunokuba ndigcine ilizwi lakhe?
Why do you call me Lord?
Kutheni ukuba nindibize nkosi?
I will call another fellow here. See about him.
Ndifuna ukubiza omnye umfo apha sibone malunga naye.
What about Judas? What he asked you remember him by?
Nithini ngoJudas? Yintoni amele ukukumkhumbula ngayo?
We talk about remembering the Lord.
Sithetha ngokukhumbula inkosi.
Judas tonight and all until he's no more will have to remember that he sold his birthright.
UJudas ngokuhlwa nje kwaye oh ade angabikho kwakhona umele ukukhumbula ukuba wathengisa ngobuzibulo bakhe.
He sold Jesus for personal gain.
Wathengisa uYesu ngenxa yenzuzo yesiqu sakhe.
We ridicule Judas.
Siyamgxeka uJudas, uJudas.
We say he was a filthy, a bad guy. He's not fit for no place or no society.
Sithi wayengcolile engumfombi akafanele kubakho ndawo okanye abekho nakuliphina uluntu.
He isn't fit for heaven. Why?
Akalilungelanga izulu kuba
he sold his Lord as he had the opportunity to even to be a disciple.
Wathengisa inkosi yakhe emva kokuba elifumene ithuba nelo lokuba abe ngumfundi.
To be an apostle, the highest calling in the Bible. Higher than a prophet.
Abe ngumpostile olona bizo luphezulu eBhayibheleni lungaphezulu kokuba ngumprofeti.
He had the opportunity to be an apostle and sold that right for personal gain.
Wayenethuba lokuba abe ngumpostile, waze wathengisa elo lungelo ngokuzifunela inzuzo.
And now, he has to remember that.
Ke ngoku umele ukuyikhumbula loo nto.
That's how he remembers Jesus. Personal gain.
Yiloo ndlela amkhumbula ngayo uYesu, ukuzifunela inzuzo.
I wonder how many of them tonight, yet stand in the pulpit, yet wear the robe of the choir.
Yandicinga ukuba bangaphi nangokuhlwa nje abasekhoyo epulpitini babe besazinxiba izivatho zekwayala.
Sit in the seat of the deacon, or take the place of the treasurer, trustee, or whatever it might be, his position in church, or the minister at the pulpit.
Behlala esihlalweni sobudikoni, okanye bathabathe indawo yokugcina imali, ubuthenjwa, okanye nantoni na ekunokuba yiyo, isikhundla sakhe enkonzweni, okanye umlungiselele epulpitini.
And still selling his opportunity for personal praise. Dr. Bishop so-and-so. For personal praise. Personal gain.
Abe esathengisa ngethuba lakhe ngenxa yokudunyiswa. Gqirha Bishop Sibanibani. Ngenxa yokudunyiswa ukuzifumanela inzuzo.
A man said to me once, I believe that's the truth. But if I preach that, I'd be begging there in the street.
Kukho indoda eyathi kumngaxesha elithile ndiyakholwa ukuba yinyaniso leyo. Kodwa ukuba ndingashumayela loo nto, ndinganqiba phaya esitratweni.
Do you remember the rich man and Lazarus? What their last and their eternal stage stood at?
Uyayikhumbula indoda yesityebi noLazaro, into eyaba yiyo indawo yabo ekugqibeleni neqonga labo lanaphakathi apho labakhoyo.
The one had was a beggar and the other was a rich man.
Nakuba omnye wayengumngqibi, omnye indoda esisityebi.
But the picture changed one day.
Hallelujah.
And both of them could remember.
Kodwa umfanekiso waguqwa ngenye imini wabo bobabini ukuze babe nokukhumbula.
So people tonight, holler about Judas that sold him for personal gain.
Ngoko abantu kusihlwanje bakhwaza ngoJudas owamthengisa ngenxa yenzuzo.
And so many do the same thing today, selling for personal gain.
Babe abaninzi kangako besenza kwalonto inye namhlanje bemthengisa ukuze bazifumanele inzuzo.
The priest of them days will also remember they sold their chance of him.
Umbingelelo lo mihla naye kuyakukhumbula ukuba bathengisa ngethuba babenalo malunga naye.
Their chance to become his servant, to become his disciple, to become a convert to him.
Ithuba labo lokuba babe ngabakhonzi bakhe, lokuba babe ngabafundi bakhe, abo baguqulweyo nguye.
They sold it for green poison. Jealousy.
Balithengisa elo thuba ngenxa yomona oluhlaza ityhefu.
They were jealous of his doctrine.
Babe nomona ngemfundiso yakhe.
But when he's yet 12 years old, he could stump him anyway.
Kuba xa wayeneminyaka elishumi elinesibini ubudala nje, wayenako ukuba nyathela nakanjani na.
And not recognizing that that was Messiah.
Baze bangayiqondi loo nto ukuba lowo yayingumesiya.
They could not do the things that he did.
Babengakwazi ukwenza izinto awayekwazi ukuzenza.
And they were afraid that they'd lose their prestige before the higher up and up people. And they sold their opportunity.
Kwaye babesoyika ukuba baya kulahlekelwa liwonga labo phambi kwabantu bodidi oluphezulu kakhulu baze bathengise ngethuba labo.
And they're just as guilty as Herod was.
Kananjalo babe netyala kanye njengoba uHerode wayenalo.
And the church member of the day is the same.
Nelungu lebandla namhlanje likwayinto enye.
If they trusted in their denomination and so forth, them days, and was afraid of their prestige to be put out of the synagogues.
Uba bebethembele kwihlelo lemvaba yabo njalo njalo. Ngaloo mihla baze boyikela elabo iwonga ayeya kulahlelwa ngaphandle kwesinagogo.
What was it then? It was idolatry.
Yayintoni ke leyo? Yayikukhonza isithixo.
Worshiping an idol creed. Or an idol church religion instead of accepting the living word which is manifested before them.
Ukukhonza isithixo somgaqo okanye ukukhonza isithixo sokunqulo lwecawe endaweni yokwamkela ilizwi eliphilele libonakaliswe phambi kwabo.
And they saw the word of God.
Yaye balibona ilizwi likaThixo.
The Bible said we have seen him and handled him.
Amen.
IBhayibhile ithe sambona samphatha ngezandla.
Human beings laid hands upon the literal living manifested word of the Lord.
Abantu abayinyama beka izandla ngenene ephila ilizwe libonakaliswe likaThixo ophilileyo.
And let traditions and creeds stand between them. Washing pots and pans. Such a filthy thing stand between them and the living God. Yes.
Baze bavumela izithethe nemigaqo ime phakathi kwabo. Ukuhlanjwa kwembizana amapani into engcwele olo hlobo ime phakathi kwabo noThixo ophilileyo. Ewe.
What was it?
Yayintoni leyo?
They were prejudiced.
Babene khat.
They were prejudiced against his clean, clear-cut gospel scripture that he was teaching. The Father's word.
Babene khat kweyakhe ecocekileyo ivangeli yesibhalo esingqalileyo awayeyifundisa ilizwi likaBawo.
They were jealous of him.
Babene umona nguye.
They were prejudiced of him.
Babene khat kuye.
And as long as they have a members which still in hell they'll remember, that's the way they'll be remembered. That's the way they'll have to remember
him.
You say, well, that was the Pharisees. There's a the little lady that used to come to this church. Oh, I suppose maybe many of you know her. She lives down the street your way. She'd fallen away. And every time I see her, she runs to me, puts her hands in mine. Brother Bill, pray for me. I'm backslidden. Her husband is a... No, I think he lives out the street here. I've seen her in the spirit, seen the spirit of God on her, and her dancing, rejoicing, and so forth.
Then
she'd fallen away. She was laying recently in the hospital out here, dying, they thought. And she sent for me to come pray for her. She and her husband was awfully good to my wife, and my wife, a little ragged, dirty-faced girl. And they'd buy her a little dress or something now and then, help her to go to school.
Babeyeke bayithengele iloko encinane okanye into ethile njalo ithubeni ukuyinceda ukuba iye esikolweni.
No matter how little it is, you can't do one thing for God unless He remembers it.
Akunamsebenzi nokuba incinane kangakanani na, akukho nento enye unokuyenzela uThixo azange ayikhumbule.
In so much as you have done unto the least of these, my little ones, you've done it unto me.
And
like bread upon the water, it will return. There laid this poor little backslidden woman, crying, holding my hand. I'll have prayer for you. And laying next bed to her was a woman laying there with her hands crossed looking at me. And her young son sitting by her side of about 20, a modern Ricky looking. So not no disregard, somebody's name should be Ricky, but I mean, that's a, you never heard of a name like that in days gone by.
Elvis and Ricky,
and it's just the name of the age, you see. If you got a child named that, call it its middle name. So, or give it one.
Ukuba unomntwana umthiye ngalonto umbize ngelinye igama eliphakathi ngoko kungenjalo umthiye elinye.
Then when she sitting there like that looked over and I started to bow my head and I seen her looking real. She said, "Wait a minute. Pull that curtain."
Ngoko yathi ihlela apho ngolo hlobo wakhangela ngaphaya ndaqalisa ukuthoba intloko yam ndambona ikhangeleka ngenene wathi yima umzuzu tsala loo mtiyatiya.
I said, "I was only going to offer prayer for the lady. Aren't you a believer?"
Ndathi bendiza kuthandazela nje elinenekazi. Awulokholwa na?
She said, "I'll tell you now, we are Methodists. And we want you to pull that curtain."
Wathi ndiza kuxelela ngoku. Thina singamawisile yaye sifuna ukuba utsale loo mtiyatiya.
"Yes, ma'am. I pulled the curtain."
Ewe nkosikazi. Doesn't that tell him, Daddy?
See, the same thing. The same thing today. So prejudiced.
Yabon, ikwa into enye. Ilondo enye namhlanje. Banekhathi kangako.
How did she know what kind of a minister I was?
Wayesazi njani ukuba ndinoluphi na uhlobo lomlungiseleli?
I'd never seen the woman.
Ndandingazange ndimbone lo mfazi ngaphambili.
But she probably had heard somebody say that I believed in the healing of the sick. And she'd been taught against it.
Kodwa ngokuqinisekileyo wayeve umntu othile owathi ndikholelwa empilisweni yabagulayo. Kwaye yena ifundise ngokuchaseneyo naloo nto.
She had nothing to do with it. She washed her hands of it.
Akananto yakwenza noko wahlamba izandla zakhe kuyo.
She was afraid it would fall on her.
Wabane xa lokuba ingamwela.
Don't worry. It won't. No more than Pilate could wash it off of his hands.
Ungakhathazeki. Ayisayikwenza njalo. Kanye njengoba uPilate wayenokuyihlamba isuke ezandleni zakhe.
Now that isn't saying anything disgracefully about Methodist people.
Ngoku loo nto asikokuthetha nto ngokuhlazisa abantu abangamawesile.
That was just one woman. See? It might have just been her attitude.
Yayingumfazi omnye nje lowo uyabona. Kungenzeka kuba yayindlela nje yakhe aqhuba ngayo.
I don't think all the Methodist people would be like that because I prayed for many of them.
Andicingi uba bonke abantu abangamawisile banjalo kuba ndikhe ndabathandazela abaninzi babo.
They call me to pray for them.
Baye bandibiza ukuba ndibathandazele.
And signs and wonders have been done among them.
Yase imiqondiso nemimangaliso yenzeka phakathi kwabo.
It never is the people in them churches, it's the system that they're under. That's what does it.
Asingabo ngokuphelela abo bantu bakwezo cawe yinkqubo le baphantsi kwayo nantso into eyenzekayo.
But she was one of them kind.
Kodwa wayelolunye lolo hlobo yena.
What was it? Pure, green-eyed, poison, devil-possessed jealousy.
Yayintoni? Yityhefu nje luhlaza ngokupheleleyo likrathi lomona lokuzaliswa ngumtyholi.
I could say something.
Ndingathetha into ethile.
At a certain a meeting that was here in the city one time, and they asked why they didn't call me to it.
Kwinkonzo ethile yayilapha esixekweni ngaxesha lithile bazibabuza ukuba kutheni andingabizelwa kuyo nje.
But I'll just pass that because I'm at home.
Kodwa ndiza kuyitsiba ke loo ndawo kuba kusekhaya apha.
But however, no reason. It's just jealousy. It's greed. It's idolatry.
Kodwa nakanjani na? Akukho sizathu. Ngumona nje, ngumgaqo, kukukhonza izithixo.
How that we would like to throw our arms to everyone, but when you're shunned.
Indlela ebesinokuthanda ngayo ukugaxela iingalo zethu kuye wonke umntu, kodwa xa wenziwe ikheswa.
Jesus wanted to do it. Remember, someday you've got to remember that. You got to remember.
UYesu wayefuna ukwenza njalo. Khumbula, ngamhla uthile unyanzelekile ba uyikhumbule loo nto. Unyanzelekile ba uyikhumbule.
This reminds me of a testimony as made recently.
Loo nto endikhumbuza ubungqina obebusenziwa kutshanje.
A minister and was on an elevator going up over here at the Hebron building.
Umlungiseleli wayegunjana elizihambelayo enyuka apha ngaphesheya kwisakhiwo iHenburg.
And there were three men standing with this minister on the elevator, and they didn't know this man was a minister. I suppose not.
Kwabe kukho amadoda amathathu emileyo kunye nalo mlungiseleli kweli gunjana lizihambelayo. Wona ke ayengazi ukuba le ndoda ngumlungiseleli. Ndiyaqonda ayengazi.
And as they went up, they all stopped at the 8th floor.
Baze bathi benyuka bonke baya kuma kumgangatho wesibhozo.
And one man looked around to the minister and said, "You know what? This is just about as close to heaven as we'll ever get."
Enye indoda yaphunguza ibhekisa kumlungiseleli yazi yathi uyazi intoni xa sizaba sisondele kangangoko sinoba nako ezulwini.
Well, the minister said, I suppose you're right.
Ke watsho umlungiseleli ndiyacinga ukuba unyanzile.
I guess that you're right. For as long as we're trusting in our own merits, this is as close as we'll ever be. It's right.
Ndiyacinga ukuba inyani leyo okoko nje sisathembele ngokupheleleyo koko kunokwenziwa sithi siyakusondela siphelele nje kule ndawo injalo loo nto.
As long as you're trusting in what you do, you're remembering what you've done.
Okoko nje usathembele kwinto oyenzayo ukhumbula oko kwenziwe nguwe.
And I'm sure that most of us know we didn't do nothing. We're not deserving of anything.
Kwaye ndiqinisekile ukuba abaninzi bethu bayazi ukuba akukho nto sayenzayo, akukho nto sinelungelo layo konke.
But I suppose if we're trusting our own merits, this is as far as we'll ever get.
Wathi ndiyaqonda xa sithembele koko sinako ukwenza ngokwethu singaphela apha ke singena kudlula.
Well, if we're trusting, that's as far as we'll get.
Ke ukuba sithembele siza kuhamba nje siphelele apha.
But oh, I like to say something.
Kodwa oh, ndingathanda ukuthetha into.
If I can forget what I was and remember what he is.
Ukuba ndinokulibala into endandiyiyo, ndikhumbule into ayiyo.
If I can remember Jesus. If I can remember him at the cross.
Amen.
If I can remember what he's done for me.
Ukuba ndinokukhumbula uYesu. Ukuba ndinokumkhumbula emnqamlezweni. Ukuba nokukhumbula oko wandenzela kona.
I can remember the hour that he washed away my sins and give me the Holy Spirit to guide me. Then I'm lifted above everything that holds this earth.
Ndize ndibe nokukhumbula ilixa wahlamba ngalo izono zam wandinika umoya oyingcwele ukuze andikhokele ngoko ndinyusela ngentla kwayo yonke into ebambe lo mhlaba.
I'm lifted above every earthly thing into heavenly places in Christ Jesus.
Yes,
where I can fellowship with him.
Ndinyuselwe ngentla kwayo yonke into yasemhlabeni ndayakungena kwiindawo zasemazulwini kuKristu Yesu apho ndinokuba nobudlelane naye.
There in his presence, forgetting what I ever was.
Apho kubukho bakhe ndilibale oko ndakhe ndakuko.
Forgetting all my sins and everything because they're in the sea of forgetfulness.
Ndilibale zonke izono zam nayo yonke into kuba zikulwandle lokulibala.
Forgetting all my past. Forgetting everything and remember that he made me his own by his own death.
Ndilibale konke okudluleyo kum. Ndilibale yonke into. Ndikhumbule ukuba wandenza ndangowakhe buqu ngokufa kokwakhe.
He took my place.
Wathabatha indawo yam.
And I that had not a right to go nowhere but to hell. He took my place and lifted me from hell. He went there for me.
Yaye kwangekho ndawo ndandilungele ukuya kuyo koko kusezogweni. Wathabatha indawo yam wandinyusa wandikhupha ezogweni. Wandiyela khona.
And he lifted me up by his grace abundance. Until now, we are sons and daughters of God.
Wandinyusa wandikhupha ngomninzi wolo lwakhe. Kude kube ngoku singonyana neentombi zikaThixo.
And we sit in heavenly places in Christ Jesus, ever rejoicing and remembering him who brought us safe thus far.
Sibe sihleli kwiindawo zasemazulwini kuKristu Yesu, sivuya okoko sikhumbula yena lo uze kusimisa apha sikhuselekile.
And with pulsating faith in our souls pressing us,
yes.
And by grace, you'll take me on.
Nangokholo olulondoloza imphefumlweni yethu lusinyanzela nangobabalo uya kusikhubela phambili.
And by eyes of faith, Scripture
fulfilled.
All that he foreknew, he has called. All that he called, he has justified. And all that he justified, he has glorified.
Bonke obazingenxa ingaphambili wababiza. Bonke obabizayo ubangcwalisile. Nabo bonke obangcwalisayo ubazukisile.
Therefore, with this in thought, I stand in the congregation of the people where the Spirit of God is and are lifted up and set in heavenly places in Christ Jesus.
Ngoko ke xa ndinale ngcinga, ndima kwintlanganisela yabantu apho umoya kaThixo okhoyo. Sibe siphakanyiselwe phezulu, sihlele kwindawo zasemazulwini kuKristu Yesu.
Looking for the hour when this vile figure of human life has got a mortal heart beating which has to stop someday.
Silindelelo lixa kuya kuthi ngalo le mbonakalo ingendayo yobomi bobuntu obunentliziyo enokufa ebethayo neyakuthi ime ngamhla uthile.
When it'll be changed and given a heart of the Spirit that will beat throughout all deepest times.
Xa iyakuguqulwa inikwe intliziyo yomoya iyakubetha ngako konke kwexesha elingenasiphelo ngaphaya koko.
Without sickness, without sorrow, without old age or anything.
Kungekho kugula, kungekho ntsizi.
Remember Jesus.
Kumbula uYesu.
When the barrel gets empty at the house, there's no more flour. Remember Jesus. When the doctor says there's no more chance, remember Jesus. When the devil is tempting you, as we sing our dismissing psalm, when temptations round us gather, breathe that holy name in prayer.
I'm telling you, Linga, why is El Kula Kula at Loga Sugana? Ties Lingos is in Honga, Perfum Lalo Kamaling Melem Tandazwe.
Remembering Jesus. Remembering that he will come again.
Kumbula, yes. Ukumbula, Bawia, Boya, Wakona.
The same Jesus that was taken away from us will return again in like manner. As we have seen him go into heaven.
Kwalo Yesu enyuswayo wemka kuthi uyakubuya kwakhona kwangalondlela njengokuba simbonile esiya kungena ezulwini.
Remember, he will return for those of his own.
Khumbula uyakubuya ebuyela abo bangabakhe buqu.
Let us pray.
Masithandaze.
And with our heads bowed.
Intloko zethu ke sizithobile.
And with this little broke-up message still in your heart, would you like for him to remember you now? If you would just raise your hands in some special thing. Lord, remember me.
As
the poet said, remember me when tears are falling down. Our most holy Father, we have immensely enjoyed the presence of the Holy Spirit as he has shown to us the word of life. As we remember the pit from which we were hewn, and have now been taken from that pit and molded into God's children by the grace of Jesus Christ.
Njengoko sikhumbula umngxuma esembiwa kuwo, sabe ngoku sithatyathiwe ukususwa kulo mhadi, saxonxelwa ekubeni ngabantwana bakaThixo ngoba balo lukaYesu Kristu.
I remember him when a doctor looked in my face and said, it's just a few more minutes. I remember Jesus.
Ndiyamkhumbula xa ugqirha wakhangela kum ebusweni wathi kusele nje imizuzwana embalwa eminye ndikhumbula uYesu.
I remember Jesus when I was at the altar crying for mercy and my soul was burdened down. I remember the load that left me.
Ndikhumbula uYesu xa ndandisezigukweni ndililela inceba umphefumlo wam uvutha uphela.
Jesus took my burden.
Yesu wathabatha umthwalo wami.
A few months ago, sitting on the bench, looking down the scope of a gun barrel to shoot a target, and Satan must have thought, this is my opportunity now.
Kwinyanga ezimbalwa zidluleyo, ndihlele kwisitulo eside, ndikhangele ezantsi ngombhobho wombhaxa wompu, uze ndidubule into ebe ndiyibekile. Yayinoba uSathana ucinge lithuba lam elingoku.
And when the gun exploded and the barrel and stock and the gun action went every way, and the fire flew all around me, I tried to raise to my feet, the blood spurting. I remember it was Jesus.
Was what wakudubula lompu yaze le ndaye ngumbhaxa nentonga yompu uqhubela phambili wabheka macala kwabakho umlilo wandijikeleza ndazama ukuphephisa iinyawo zam labe limpomboza igazi ndiyakhumbula ukuba yayinguyesu.
When the doctor, when he looked and seen no harm done, he said, the only thing I know that the Lord must have been sitting there too, protecting his servant. He should have been blown to pieces by such an explosion.
Xa ugqirha wathi akundikhangela wabona kungekho ngozi yenzekileyo wathi inye kuphela into endiyaziyo kukuba inkosi inokuba ibihlele apha nayo ikhusela umkhonzi wayo ebemeloku ukuba udutyulwe wathi sizalo olunjalo udubulo.
Oh God, how we all remember those things.
Oh Thixo, indlela esithi sonke sizikhumbule ngayo ezo zinto.
We come to the fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins.
Siza emthonjeni ozaliswela igazi elatsalwa kwimithambo kaEmmanuel.
Bless us, Lord, together tonight.
Sisikelele Nkosi sisonke ngokuhlwa nje.
You know the objective and the motive behind every heart that raised a hand.
Uyayazi injongo nokuzimisela kwinhliziyo yonke ephakamise isandla.
You know the desire and the need.
Uyawazi umnqweno noko kuswelweyo.
And as your servant, Lord, I come with them.
Kenje ngomkhonzi wakho Nkosi ndiza nabo.
And up out of this tabernacle now by faith. We go beyond the clouds and the moon and the stars and the Milky White Way, and now we arrive in the presence of God.
Na ngapha phezulu ngaphandle kwalomnquba ngoku ngokholo siyaya ngapha kwamafu nenyanga nenkwenkwezi nomnyele omhlophe wezulu ke ngoku siyafika kubukho bukaThixo.
And stretch the cross in front of me as a golden altar. On there lays the sacrifice that we remember Jesus.
Kwaye kuthe natya phambi kwam isibingelelo segolide nalo phezulu kwaso idini esilikhumbulayo uYesu.
It said, just ask the Father anything in my name, I'll grant it.
Owathi celani nje kubawo nantoni na egameni lam ndiyakuninika.
Let our faith fail not, Lord. But let us remember that we receive what we ask for if we believe it.
Malunga sileli ukholo lwethu Nkosi. Koko masikhumbule ukuba samkela oko sikucelileyo ukuba siyakholwa ilonto.
As we remember, Jesus died to secure it for us and to make it sure.
Njengokuba sikhumbula ukuba uYesu wafela ukuze oko kulunge kuthi nokwenza ukuba kube kokuqinisekileyo.
Lord, we see that you're increasing our building.
Nkosi, siyabona ukuba uyasandisa isakhiwo sethu.
It was you that did this for us, that give us this extension of the church.
Nguwe owasenzela oku, othe wasinika esisandiso senkonzo.
And we know that it was you, Lord, who gave us the church in the beginning.
Kwaye siyazi ukuba yayinguwe Nkosi owasinika le nkonzo ekuqalekeni.
We pray that you bless these efforts.
Siyathandaza ukuba usikelele lamalinge.
Lord, we pray for our pastor, Brother Neville, your humble and gracious, faithful servant.
Nkosi, sithandazela umlungiseleli wethu, umzalwana uNeville, owakho nobubele umkhonzi wakho othembekileyo.
Is willing to minister in any capacity. No matter if it's in the back seat or if it's to clean up the church.
Ulungele ukukhonza nakusiphina isikhundla. Akunamsebenzi noma kukwisihlalo esemvana kungenjalo ikucoca inkonzo.
Wherever you need him there, he wants to be instrumental to serve you. Wherever you call.
Nokuba kuphina apho umfuna khona, ufuna kuba ngonokusetyenziswa ukukhonza naphina apho ubizela khona.
We pray God that you bless him.
Siyathandaza Thixo ukuba umsikelele.
God, this great trial that has just come through and these trustees who stood by me. This church who prayed for me. Finally the victory came.
Thixo elityala lokuvavanywa sandula ukuphuma kulo. Kunye nabantu basayinela izimali bebemi kunye nam nelibandla lindithandazeleyo kwathi ekugqibeleni kwafika uloyiso.
Oh God, I pray for them.
Oh Thixo, ndiyabathandazela.
I remember them too, Lord, and I'm sure you do.
Ndiyabakhumbula nabo Nkosi, ndaye ndiqinisekile ukuba uyabakhumbula ngokuqinisekileyo.
We remember the blessings that you have been to us.
Yasikhumbula insikelelo obezizo kuthi.
And we remember your word that you would never leave us nor forsake us.
Kwaye sikhumbula ilizwi lakho ukuba awusayi kusishiya ungena kuze usilibale.
Old age will have nothing to do with it. You'll still remember us. When that world shall be no more and time shall fade into eternity.
Ukwaluphala kuyikuba nanto kulonto. Usaya kusikhumbula xa lingasekho ehlabathi nexesha liyakunyamalala lingene kwina phakade.
It is written something like this. Could a mother forget her suckling babe?
Kubhalwe into elolu hlobo. Ingaba umama ngalulibalana usana lwakhe olwanyayo.
I can never forget you. You're engraved upon the palms of my hands, the nails that engraved our names.
Andingeze ndikulibale ukrolwe kwintente ezisandla zam, izikhonkwane ezikrola igama lethu.
We know that you remember us, Lord.
Yazi kuba uyasikhumbula Nkosi.
And may you always be in our fondest memories as our Savior, our Healer, our King, our Lover, our Life, our Sunshine, our All in All.
Kanjalo wanga ungahlala kwinkumbulo zethu ezizona zithandekayo njengomsindisi wethu, umphilisi wethu, ukumkani wethu, isithandazi wethu, ubomi bethu. Umthawelanga wethu okuko konke kubo bonke kuthi.
That inexhaustible fountain of God's grace and love to we fallen human beings of Adam's family.
Lo mthombo ungathiyo babalo nothando lukaThixo kuthi bantu bawileyo bosapho lukaAdam.
Grant it, Lord, as we commit ourselves to thee now. Going from the tabernacle tonight, remembering Jesus. Amen.
Siphe oko Nkosi. Njengoko sizinikela kuwe ngoku simka kulomnquba kusihlwa nje sikhumbula uYesu. Amen.
Do you remember him?
Niyamkhumbula.
You love him?
Niyamthanda.
Now I think in our little broken message we might say this.
Ngoku ndiyacinga kuba kulomyalezo wethu aphukileyo sinokuthetha oku.
Paul said, whatever we do in the spirit.
Paulos wathi nokuba senza ntoni na masiyenze sikumoya.
And in all things we should remember him.
Kwizinto zonke simelwe ukumkhumbula.
Let's not make a decision until we remember him.
Makungabikho sigqibo sisenzayo de simkhumbule.
Let's do nothing cause it to be rational.
Makungabikho nto siyenzayo kuba iya kuba into eyeyengqondo.
If the enemy smites one side of the cheek, let's remember what he did before we smite back.
Ukuba uchaba lubetha elinye icala lesidlele masikhumbule okwakwenzayo phambi kokuba siphindise.
Let's remember his action.
Masikhumbule isenzo sakhe.
If there is a decision to be made, let's wait, remember what kind of a decision we think he would make, then let that be our decision.
Ukuba ukho isigqibo esimasenziwe masilinde sikhumbule ukuba loluphina uhlobo lwesigqibo esicinga ukuba ebeya kusenza ngoke.
If we get hasty, let's remember he never was in a hurry.
Ukuba sithe sangxama masikhumbule ukuba yena akazange angxame yabona.
If we get over anxious, remember he dwells in eternity. Time means nothing to him.
Ukuba sithe sanexhala kakhulu masikhumbule ukuba yena uhleli ngona phakade ixesha alithethi into kuye.
It's the motive and objective of our heart.
Kukuzimisela nenjongo yenhliziyo yethu.
Let's remember him.
Masikhumbule yena.
And let's remember him now as we sing this song in the spirit of his presence. I love him.
Kwaye masimkhumbule ngoku njengoko sicula eliculo sikumoya ebusweni bakhe ndiyamthanda.
If you dwell in love, you dwell in God, for God is love.
Ukuba nithena hlala eluthandweni nihlele kuThixo kuba uThixo uluthando.
They that dwell in God dwell in love.
Abo bahlele kuThixo bahlele eluthandweni yabona.
And love has no hatred.
Uthando ke alunantiyo.
Love is not jealous.
Uthando alunamona.
Love is not puffed up.
Uthando alunampakamo.
Love does not misbehave itself.
Uthando alwenzi okuzintloni.
Love is always gentle, sweet, forgiving, kind.
Uthando luhlala lunobunono, lulungile, luxolela, lunobubele.
No matter how bitter the others is, love remains itself.
Akunamsebenzi nokuba omnye ukhohlakele kangakanani na, uthando luhlala lululo.
Love is the ultimate of grace.
Uthando eyona njongo iphambili yobabalo.
Love is God's ultimate for us.
Uthando lweyona njongo iphambili kaThixo ngathi.
After all other gifts and things has vanished, our prophecies, our tongues, our interpretations.
Emva kokuba zonke ezinye izipho nezinto ezinjalo sezinyamalele, ukuprofeta kwethu, iilwimi zethu, ukudolika kwethu.
All that we've ever done or what more, when love comes in, it's the ultimate.
Konke esakha sakwenza kungenjalo nantoni na enye lwakungena uthando luyingqibelelo.
It's above all, because all other fails.
Lungaphezu kwako konke kuba zonke ezinye ziyasilela.
It's the Supreme Court's decision.
Lusisigqibo senkundla ephakamileyo.
It's the typhus.
Lusisibonda sokuxhathisa.
It's the North Star that keeps the seamen level.
Luyinkwenkwezi yangentla egcina umatiloshe kwindawo elungeleleneyo.
It's a compass that guides us.
Luyikampas yokusikhokela.
Love is the offering.
Uthando olungundoqo.
Let's remember as we sing, I love him.
Masikhumbule loo nto sisacula ndiyamthanda.
Ndiyamthanda.
Ngoku ngelithuba udade wethu esifakela isingqi kweli culo.
That's just the sweetest of fellowship while we're studying together in heavenly places in Christ.
Masithi nje ngoba umnandi bobudlelane ngoku sihleli kunye kwindawo zasemazulwini kuKristu.
I take all everything from your heart.
Ngoku thabatha konke yonke into isuka enhliziyweni yakho.
And remember, God's word says so.
Uze ukhumbule ilizwi likaThixo litsho.
I am his servant. He's here.
Ndingumkhonzi wakhe mna, ulapha yena.
Then let's just shake hands with somebody and say, God bless you, brother.
Ngoko masibambane isandla nomnye umuntu sithi uThixo akusikelele mzalwana.
You got an enemy? Rise up, go to him.
Uba unendawo ngakomnye umuntu, phakama uye kuye, yabona?
God bless you, brother. As we sing the chorus again and shake hands with one another.
UThixo akusikelele mzalwana, njengoko sicula ichorus kwakhona, sibambana izandla.
Won't you do it now? Real sweetly in the spirit.
Anina kuyenza loo nto ngoku ngokumnandi ngenene kumoya.
Ndiyamthanda.
Thanda. Kuba wandithanda kulala. Wathenga usinda.
With her hands up now.
Siziphakamisile izandla zethu ngoku.
Yamthanda. Yamthanda. Ukuba wandita.
Remember Jesus.
Kumbula uYesu.
Wathenga.
Now let's bow our heads and hum it.
Ngoku masithobe intloko zethu silingqumshele.
Remembering Jesus.
Ukukhumbula uYesu.
As our sister card sweetly and softly, I'm going to ask our good brother.
Ngoku njengoko uthathe wethu ebetha isingi ngokumnandi nangokuzola. Sizakucela umzalwane wethu olungileyo.
Brother Neville, you got a word you want to say?
Umzalwane Neville, ngaba unelizwi ufuna ukulithetha?
I'm going to ask Brother Collins back there. Our loyal little brother here, one of the associates, if he'll dismiss us in prayer.
Sizakucela umzalwane Collins lowa uphaya emva. Wethu othembekileyo lo mzana omncinane omnye wamadlelana ethu uba sindulule ngomthandazo.
While we bow our heads, Brother Collins.
Ngeli thuba sithoba iintloko zethu, mzalwana Collins.